Let us remain standing for a few moments now, and we're going to have a word of prayer. I want to say this is a great thing for you to be here tonight, and it's a great way assembly to meet your lovely pastor and his wife Paul, and this fellowship I was enjoying as well, standing back there in the room, and the girls of the people sang out to me, the hymns, there's nothing I can do. Ndawonye uthi sikhonze inkosi kukhona na manje ake sikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje futhi sikhulume nalo lowo esize ukuzomkhonza. Baba wethu yasezulwini, singabantu abanenhlanhla kulobu busuku ukuba siphile futhi sibuthene lapha ukukukhonza, futhi siyakubonga ngalokhu. Futhi manje asizanga ngenye inhloso kodwa ukuzokhonza wena nokunikeza inkazimulo nodumo kuwe ngalokho osenzele khona. Futhi ngokuqinisekile siyavuma ukungafaneleki kwethu, asikufanele okunjalo. Futhi ukubona usuku esiphila kulo lapho izibani zifiphala, futhi sidinga namhlanje ukuvuka komprofethi njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaSamueli. Ngenkathi u-Eli ngenkathi eseqala kufiphala nezibani zazicisha ethempelini likaNkulunkulu, kodwa-ke uNkulunkulu wavuka enkundleni. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzovuka enkundleni kulobu busuku phakathi kwethu, futhi uzozibonakalisa uphila. Umprofethi omkhulu wabo bonke abaprofethi, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Futhi siyafundiswa emibhalweni ukuthi uNkulunkulu wakhuluma emandulo nangezindlela eziningi kokhokho ngabaprofethi, kodwa ngosuku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu. Nkosi, siyakhuleka ukuthi uzoba phakathi kwethu kulobu busuku oku ukusazisa ubukhona bakho ngemisebenzi yakho emikhulu nokubonakaliswa. Busisa lo mbuthano, Baba umelusi wawo, lokhu kwamukelwa okuhle, indoda enhliziyo enhle neyakhe, nabo bonke abaphatheli bayo, abadikoni nomphakathi. Futhi kwangathi nje kungaba yisikhathi esikhulu senhlanganyelo, futhi siyethemba ukuthi sizophuma lapha sijabule sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma nathi endleleni na.
Amen.
Ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho, amen. Impela kuzwakala kumnandi ukuphindela ebandleni. Bengihambile izinsuku ezimbalwa iholidi phezulu ohambweni, uhambo lokuyozingela futhi ngibuye. Lokuzizwa usubuyile emsamo futhi kuzwakala kumnandi ngempela. Futhi manje benginalesi simemo esivela kumelusi wenu lapha umfowethu Mac emavikini athile edlule ukuba ngehlele lapha. Kodwa kwenzeka ukuthi niyazi izingcingo nezindawo okufanele ngiye kuzo, ngize angizange ngilithole ithuba lokukufeza. Futhi kusasa ngifanele ngenyukele Phoenix, bese kuthi ngakusasa sihambe siye eNew York yehholo elikhulu elisha lisanda kwakhiwa lapho, futhi sithola izinsuku ezimbalwa zokuqala kulo. Futhi ngakho sinomfowethu Anivik kanye namabandla axhasayo, futhi thina ngiqinisekile umelusi wenu uyamazi umfowethu Vik, futhi qabo hayi u-Ane Vik ngicela uxolo. Khona ukuthi kwakungujohn mhlawumbe umfowethu ne-Stone Church, umelusi we-Stone Church enkulu okungumbuthano omkhulu ePentecostal eNew York. Bese-ke siphuma lapho sibuyela ezansi eChief Report eLouisiana okwengqungquthela lapho nomfowethu Jack Moore. Sasilapho njalo ngenkonzo yokubonga, izinkonzo zokubonga ezintathu ezedlule, ngaqala umhlangano lapho inkosi yakwenza njalo. Ngicela uxolo futhi imvuselelo ayikaze iphele kusukela lapho. Njalo njalo abantu bayangena besindiswa futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele, njalo njalo kusukela ngaleso sikhathi, futhi imvuselelo iyaqhubeka, futhi sinezinsuku ezinhla ano nabo. Bese kuthi ke ngicabanga ngebuya khona ke okuphezulu ukuye Phoenix okuqala ziyeshumi nesishiya galolunye eRamada ini lapho okuqala ziyeshumi nesishiya galolunye zingamashumi amabili, zingamashumi amabili nanye, zingamashumi amabili nambili, futhi zingamashumi amabili nantathu. Ngiyacabanga ngomhlangano ngokujwayelekile ngisuka ebandleni ngiye ebandleni ngaphambi kwengqungquthela yeChristian Businessman, kodwa sinenkathazo ngekuqala ibandla lokuqala bese ke mhlawumbe lilandelayo lincane futhi abantu abakwazi ukungena. Futhi ngakho sizizwela khona-ke uma bengingathola eRamada leyo ehlalisa lapho izinkulungwane ezintathu noma izine khona ke ngingabahlanganisa bonke wonke umuntu ndawonye futhi siqhubeke busuku obune ngaphambi kwengongothela ye Christian businessman futhi ngizoba nobusuku obubili ngiyacabanga ngikhulume ubusuku obubili kulokho okungukuthi umfowethu Roberts nezinye izikhulumi ezinhle bayakhuluma kulowo mhlangano bese ke kusuka lapho ukuya eVeselia bese ukuthi ke ngiyaqhubeka kuze kube cishe ngoMashi lapha United States bese ke siya eEurope okuhamba lokuvakasha kuze kube uJuni futhi banenkomfa yomhlaba lapho bese ke futhi ngizokhuluma ubusuku obuhlanu eFiladelphia endleleni ebuyayo nengqungquthela yeFull Gospel Businessmen's International bese kuthi ke siyahamba sisuka lapho siye eThekwini eNingizimu Afrika futhi siqhubeke ukuqala ngoSeptemba 2 kuze kube ziyisithupha futhi siqhubeke sikhuphukele eGoli futhi siqhubekele eKenya naseNairobi futhi sedlule lapho futhi ngakho ngempela njengoba ngimemezela lokhu sinxusa imikhuleko ngokuba lapho ngithola ubuqotho obukhulu nomuzwa wabantu abakuthene lawo maKristu lawo amandla ami okuqina akubuKristu nabantu bengikhulekela futhi ngempela ngiyayinxusa imikhuleko yenu futhi ngenzeleni lokho uma nithanda. Manje kulobu busuku asifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu ngoba yisonto ebusuku futhi nifanele nisebenze ngomsombuluko kodwa ngithanda nje ukukhuluma ngenkosi futhi ngizozama ukukwenza kusheshe nje ngangokunokwenzeka futhi ngikholwa ukuthi indodana yami take iphe amakhadi omkhuleko kuba kukhulekelwe abagulayo uma inkosi ihola kanjalo ukukhulekela abantu abagulayo. Manje ukukhulekelela abagulayo yilokho kuphela singakwenza ukukhulekela abagulayo nje uma kukhona ukuphiliswa kufanele kuvele kuNkulunkulu. Futhi manje ukucabanga ngalezo zinto ngikathi sisakhuluma wonke amandla owadingayo ukuze uphulukiswe asevela lapha ngenkathi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ethe ngalezi zinto eCalvary. Futhi avuleke noma ngubani othandayo angaba nokuphulukiswa ngokukaNkulunkulu okuwukuphela kwento edingekayo ukuze ukusebenzise ukukholwa kwakho. Cabanga nje uGesi usezintanjeni kodwa ufanele ucindezele inkinobho yabo, ufanele ucindezele inkinobho futhi ngokukholwa ucindezele inkinobho ukholwa ukuthi izosebenza. Manje uma zonke izintambo zixhunywe ngendlela efanele namandla kaGesi esentanjeni ikholeke lapho ucindezela leyo nkinobho ukukhona kuzokwenzeka awu indlela efanayo leyo ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngensindiso noma zonke izingxenye ezingahlukaniseki kuKristu ezifelayo ukuba sinike konke kwapheleliswa eCalvary futhi into kuphela kufanele siyenze ngokuthi ngokukholwa cindezela inkinobho bese kuyahamba nakho uyakhanya niyabokulule nje futhi lapho thina esikhulekela abagulayo izikhathi eziningi bagadla kithi ngegama lomphulukisi ngokukaNkulunkulu kodwa kukhona kwangempela. Kulungile mnumzane ngiyabonga. Iqinisweni yikho into efana njengo umphulukisi ngokukaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu nguye lo umphulukisi niyabo futhi ayikho into kuthiwa umsindisi ngokukaNkulunkulu phakathi kwabantu uKristu ngumsindisi. Futhi cabangani nje ukuthi wonke umuntu osindisiwe nomoya oyasindiswe wasindiswe eCalvary. Ilapho ke walinyazwa ngenxa yizimpambeko zethu futhi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina khona lapho saphiliswa. Manje into kuphela ingukuthi ukushumayela izwi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wathi uma abafundi bakhe ukuba baye ezweni lonke futhi bashumayele evangeli kusukela lapho bethi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Futhi njalo sithola izigaba ezintathu zabantu phakathi kwebandla lokho ngokuthi amakholwa ngempela abazenzise nabangakholwayo ngakho thina bonke bagcotshe phakathi lapho babe nabo osukini lwakhe sinabo manje.
But the real believer is not trying to find out some great intellectual speech.
Kodwa ikholo langempela lizami ukuthela inkulumo ethile enkulu enobuhlakani noma umuntu othize ogqoke kahle noma inkosi ethize kanye naye emsamo. Kodwa ngokukholwa okulula uKristu ulula kakhulu ngakokuthi abahlakaniphileyo bawela ngaphezu kwakho abakaze bakuthole futhi nokho kulula njengesandla sakho sokunene. Niyazi uJesu wambonge ubaba ngalokho ngesinye isikhathi ukuthi wayezifihlele lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi wazembulela izingane zona ezizofunda niyabo. Kuthe namhlanje lapho amabandla ethu eba yimibukiso eminingi kakhulu yaseHollywood esikhundleni sevangeli livamile nje lisobala nebo sekuphenduke umbukiso wezingubo nengubo yobuhlakani kuze kube sengathi kuyabadida abantu. Kodwa ngikuthanda nje ngendlela iBhayibheli elinakho ngayo lapha ubulula nje ukukholwa ukuthi umsebenzi waqedwa yilowo omkhulu uJesu Kristu futhi yena esimthandayo futhi simdumisa.
Let us talk about him.
Manje asikhulume ngaye kodwa kuqala ake sifunde elinye lezwi lakhe. Ngiyathanda kufunda izwi lakhe ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Manje thina bangaka bakholwa izwi likaNkulunkulu na asibone. Oh, lokho kulungile. Uma silikholwa lelozwi yilokho kuphela esifanele sikwenze. Uma silikholwa manje leyo yinto esemqoka uma silikholwa. Futhi manje qaphelani njengoba izinsuku zihamba ngifanele ngiguqule, ngifanele ngithi awu ngonyaka odlule ngenze into ethile kodwa angiyenzanga kahle ngifuna ukwengeziwe ngayo. Uyakwenza, sonke siyakwenza, isayensi yakwenza, isayensi izoveza ukuthile ithi lokhu kunjalo ngokwesayensi futhi phakathi nonyaka akunjalo ngokwesayensi kodwa inkathazo yakho iwukuthi ngabo ngeke bakuvume sifanele sikuvume futhi sisho ukuthi sinephutha niyabo. Kodwa kunento eyodwa nguNkulunkulu akalenzi iphutha futhi isinqumo sakhe sokuqala siyisinqumo sakhe kuphela ngoba akanasi iphelo. Futhi kuba ngongena siphelo lezo yizikhathi eziphelele kwengezwa ngokuphelela futhi zaphelela kungokungenazi iphelo wayazi zonke izinto kusukela kokuqaleni akadingeki neze ukuthi ahoxise izwi akakaze neze adingeke ukuba athuthuke ngoba isinqumo sakhe sokuqala ukuphela kwesinqumo esingake senziwe akafundi okwengeziwe ahlakaniphe ngokwedlulele njengoba sithi siyakwenza kodwa wayephelele kwasekuqaleni. Ngakho ngoke uma noma yini esifunda eBhayibhelini okungukuthi sikhona ngokuqinile ukuthi iyizwe likaNkulunkulu futhi lapho sifunda lokho singaphumuza umphefumulo wethu ngoku lokho uNkulunkulu akasoze aliguqula. Uma eshintsha khona-ke ufana nje nami niyabo unomkhawulo futhi ugcwele amaphutha kodwa akanamkhawulo ungongenasiphelo futhi angeke enze iphutha. Ngakho-ke lapho umuntu wokuqala eza kuyena nkathazo eninayo kulobu busuku uma kungokwensindiso icebo uNkulunkulu alendlala ukusindisa lowo muntu ngalo licebo lifanayo akusindisa ngalo futhi wayenecebo lilodwa futhi lokho kwakungegazi elichithiwe futhi indoda iza kuye ngokugula phezu kwesisekelo aphulukisa ngaso leyo ndoda uyofanele agcine leyo nto efanayo ukuze kube phakade. Uma enze esikhonzini ngenye indlela ngezinye izikhathi nangenye indlela ngezinye izikhathi khona-ke ubungeke wazi ukuthi ungasondela kanjani kuye kodwa niyabo ufanele enze ngokufanayo ncomashisi kathi ngasinye. Ngakho-ke sinethemba kuye niyabo futhi uma noma yini ingenzeki esiyicelile sifanele sihlole emuva futhi sibone ukuthi intambo iboshelwe kuphi niyabo. Kukhona okungalungile ndawo ndawo mhlawumbe amandla amakhulu kuqhumise ifuse niyabo kodwa sifanele silungise into futhi-ke uma zonke uma okwethu uma thina uma imimoya yethu ingasilahli niyabo uma singalahlwa khona-ke sinomusa kuNkulunkulu siyazi ukuthi sizokuthola esikucelayo sinesicelo sethu ngoba asilahliwe kodwa lapho silahlwa ngokungakholwa isono sanoma yiluphi uhlobo nesono ngokungakholwa zimbili kuphela izinhlobo izinto ezimbili wonke umuntu emhlabeni aphila ngazo lokho ngukuthi kuphakathi kokuthi ukukholwa noma ukungakholwa akukho maphakathi ngaphakathi akukho ndoda ayidakiwe ingadakiwe kulobu busuku azikho izinyoni ezimhlophe zimnyama kulobu busuku futhi abekho abangcwele abayizoni kuphakathi kokuthi uzalwe ngokusha noma uzalwanga ngokusha kuphakathi kokuthi siyakholwa noma sikholwa. Ngakho-ke ngiyakholwa ukuthi ngenkathi uJesu ehlulela umhlaba okungukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela umhlaba ngoJesu Kristu ngikholwa ukuthi sizokwahlulelwa ngaleli Bhayibheli. Manje uNkulunkulu ngeke abe ngonobulungiswa njengoba sikholwa futhi abe ngozibusayo njengoba injalo futhi angabi nomgomo othile esahlulelwa ngawo. Awu uma bethi sizokwenza uzokwahlulela izwe ngebandla manje lona liphi ibandla na niyabo ikatolika lethi siyilo awu yiliphi ikatolika na awu umroma othe siyilo amagreki athi qabo qabo siyilo niyabo futhi amamethodist athi siyilo amabaptist athi siyilo futhi pentecostal athi siyilo futhi umunye uthi siyilo niyabo kodwa nje lokho kungadida kakhulu abantu bebengeke bazi ukuthi bakholwe yini
in the beginning was the word and the word was with
God. Kuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, futhi ulizwi waba inyama futhi wakaphakathi kwethu, onguye izolo namuhla naphakade. Yilokho ukwahlulelwa kwethu okuvela kugo iBhayibheli, ngakho asikholwe ngesizotha lonke izwi. Futhi ngishilo leso sangempela isehlakalo sokuzala ngokutsha siyogcizelela zonke izithembiso zikaNkulunkulu ngo-amen. Ngeke bazame ukuthi awu kwakungolunye usuku noma lokho kukhona kwethu umoya ongcwele wawungowabantu emuva ngolunye usuku qhabo qhabo. UPetro wathi ngosuku lwePentecost isithembiso ngeseni esabantwana benu kulabo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. UJesu wayala ibandla lakhe wathi hambani niye ezweni lonke futhi ishumayele evangeli ukholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa ungakholwayo uyakulahlwa. Futhi isihlanganiso lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze kubulalayo bekungeke kubalimaze babeke izandla phezu kwabagulayo futhi bayakusinda. Manje lokho kuphakathi kokuthi kulungile noma kulungile ngimi ngilula ngikholwa ukuthi nje kulungile futhi lokho kuphela kumele ngihambe ngakho labo abazama ukuchaza bakususe angikuboni nje lokho ngikholwa ukuthi yizwi likaNkulunkulu futhi liqiniso. Manje ngingahle ngingabi nokukholwa kwanele kokwenza konke lokho kusebenze kodwa ngokuqinisekile ngeke ngifune ukuma endleleni yomuntu othize onokukholwa kwanele. Ngingahle ngingabi nakho ukukholwa okwanele ukuze ngifane no-Enoki owathatha uhambo lwantambama noNkulunkulu futhi akanti ngekanga ukuba afe wavele wahamba wenyukele ekhaya. Kodwa ngingathanda ngempela ukubona umuntu ekwenza manje niyazi mina impela bengingeke ngifune ukuma endleleni yakhe ngikwenze ngikhulekela lolo hlobo lokukholwa ngoba lolo uhlobo lokukholwa esizofanele sibe nalo thina esiphilayo futhi esisele kufike kwenkosi siyokuqulwa masinyane ngokuphazima kweso futhi sahlwithwa kanye nabafileyo bavusiwe ukuhlangana nenkosi emoyeni futhi sibe nayo ingwena phakade lokho yisifiso senhliziyo yethu. Manje asiphenge manje kumathewe esahluko sesishiyagalombili futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nantathu kufunda ingxenye encane yombhalo lapha ukuze sithole ingqikithi noma indikimba njalo ngokwengqikithi ye imibhalo embalwa engiyibhalile phansi lapha engifuna ukubhekisela kuyo nokuphawula kwethize amanothi umathewe esishiyagalombili amashumi amabili nantathu ukuba siqale futhi sifunde ivesi lamashumi amabili nesikhombisa nalo. Wayesengena emkhunjini abafundi bakhe bamlandela. Ngiyakuthanda lokho bamlandela noma aphi lapho aya khona. Futhi bheka kwavuka isiphepho esikhulu olwandle umkhumbi waze wagotshuzelwa ngamaza kepha yena wayelele.
And his disciples came to him and woke him.
Futhi abafundi bakhe beza kuye bamvusa bathi Nkosi sisindise safa.
And he said unto them, why are ye fearful?
Futhi wathi kubo nesabelani oh nina bokukhola kuncane na khona wavuka futhi wakhuza imimoya nolwandle kwaba khona ukutshila okukhulu.
But the man marveled, saying, what manner of man is this?
Kepha abantu bamangala bathi umuntu onjani lo ukuthi nemimoya nolwandle kuyamlalela.
Now the Lord willing, want to take
manje inkosi thanda ngifuna ukuthatha ivesi elincane nje elifushane lapho kuzwakala ukuthi akube ngokungavamile amagama amathathu hamba uvuse uJesu noma ukubizela uJesu enkundleni. Manje lokhu kwakusesikhathini esikhulu kakhulu somhlangano wenkosi yethu noma inkonzo yayo yasemhlabeni futhi ngikholwa ukuthi inkonzo yayo yasemhlabeni yayikaze iphele ngoba isebantwini bayo manje. uNkulunkulu ekuKristu, uKristu kubantu futhi wenza imisebenzi yakhe efanayo manje ayeyenza ngaleyo nkathi. Ngakho wakhathala futhi wayekhandlwe usuku esahlukweni esadlulele ngokukaMarku wesine amashumi amathathu nanhlanu. Sithola lapho ukuthi wayephulukisa umkhwekazi kaPetru emkhuhlaneni futhi kwakube nezimangaliso eziningi ezinkulu ayezenzile. Futhi siyathola lapha ukuthi wayefundisa ngemifanekiso so njalo hamba hamba yenza umyalo kababa futhi kungaba kuhle uma sonke simthathile njengesibonelo sethu njalo esemsebenzini kababa. Futhi ufanele ukuthi wayekhathele futhi ekhadlekile endleleni yakhe futhi ngiyambona wayenesidingo sokuwela eGalile. Futhi lapho eqala ukuwela ekhathele futhi ekhandlekile amandla ayesiphumile kuye kuzo zonke lezi zinto ayezenzile eshumayele ekhulekela abagulayo. Futhi wayazi ngoba wayenguNkulunkulu futhi wayazi ukuthi kwakunomsebenzi omkhulu ngaphambili. Wayazi ukuthi kwakukhona uhlanyanga le yeGadara okwase kuyibinyaka luyindoda yasendle. Umfomncane njengoba sitshelwa owayelahlekelwe ukucabanga kwakhe kumuntu futhi wayehlala ngaphandle emathuneni nomoya omubi. Futhi indawo nje pho ukuba umuntu ahlale kuyo emathuneni kodwa kufaneleka kakhulu ukuba udeveli abe phakathi kwezinto ezifile. Ngakho wayehlala phandle lapho futhi wayehlushwa kabi kakhulu ngalamademoni aze wona yena waqabula amaketanga futhi amandla akhe ayengamandla amakhulu. Futhi wako wayibona indoda eyayishayiwe umoya omubi kanjalo na unamandla aphindeke kaningana. Ngibaqaphele kanjani emihlanganweni lapho amaqembu amaphoyisa engakwazi ngisho nokubabamba? Babewadabula amaphoyisa abe yizicoco futhi bawaphonsela eceleni bese bephuma phakathi futhi baqhubeke. Uyindlela ngokuba uzinikele ngokuphelele komubi wathatha indawo kuye futhi wayengenakho kwakhe ukuqonda. Wenza lokho kuphela umoya omubi owawukufake kuye ukuba kwenze. Ngase ngicabanga ngokuzinikele kupheleleyo kudeveli anganika umuntu amandla akhe mhlawumbe aphindwe kahlanu. Ukuzinikele kuphelele kuNkulunkulu bekungenzani kumuntu na? Yini bekungayenza kumuntu okhubazekile obuthakathaka emzimbeni futhi angakwazi ukuhamba noma ukuthize na? Uma nje besingazinikele ngokuphelele kumoya ongcwele usiphe amandla amakhulu ukuba sivuke egameni. Ngoba mkhulu lowo kini kunalowo osezweni nebo wena amandla okuqina kuNkulunkulu okuwe makhulu kunanoma yikuphi ukuhlupheka okungakwehlela. Akukho okungakudlula okungaba sesikhundleni sakho ngoba ugcwele amandla kakhulu futhi lawo mandla amakhulu ngumoya ongcwele obusa impilo yakho uma ungumKristu. Ngalo msebenzi omkhulu wawulele phakathi kwakhe nosuku olulandelayo futhi wayekwazi lokhu. Futhi ngakho ngenkathi umkhumbusi uwele ulwandle wathatha ithuba lokuphumula kancane. Manje mfowethu umele uselapha nabanye abefundisi uyazi ukuthi kusho ukuthini phakathi komhlangano wasekuseni nomhlangano wantambama izikhathi eziningi ikakhulukazi lapho uthola amamayela amahadlahadla njengoba nginawo. Ungathanda ukucambalala futhi uphumule imizuzu embalwa uyazi ukhathele nje. Futhi kumbula uJesu wayengumuntu kakhulu, wayengafa umuntu kakhulu, wayengakhala umuntu kakhulu, wayengalamba. Waye ngomunye umqondo umuntu ngoba wayeyindodana kaNkulunkulu edalayo. Nkulunkuluwayehlala kuye manje kodwa wayengumuntu futhi wayengumuntu noNkulunkulu ndawonye. Nkulunkuluwadala ingqamuzana legazi esibelethweni sentombi uMaria. Ukungukuthi siyazi ukuthi igazi liyafika umbala obomvu ezinhlayiyeni zegazi kuphuma ebulilini bowesilisa. Isikhukhukazi singazale neqanda enyoni kepha uma ingabanga nesilisa aliyikuchanyiselwa alivundile ngakho liphuma esilisini. Futhi kulolu daba owesilisa kwakunguNkulunkulu umoya uJehova ubaba futhi wasibekela intombi futhi wadala leli ngqamuzana legazi elaveza umuntu uKristu uJesu. Okwakuyindodana kaNkulunkulu nje wayengesuye umJuda noma wezizwe, wayenguNkulunkulu esizathuni yabo, wayengelona igazi lamaJuda kanjalo wayengelona igazi lowezizwe. wayeyigazi likaNkulunkulu, igazi elidalayo ukuze lisihlenge. Ngakho akukho umJuda noma owezizwe ongasho ukuthi ungowethu noma lokho. Wayengowe wafela uhlanga lukaAdamu oluwile ngezinhlangothi zombili ngabo bonke abantu yonke indawo ababeyomkholwa. Manje thatha lokhu kuphumula kuncane abafundi bakhe babuyele emikhunjini yabo, futhi ngingacabanga ukuthi babengamatilosi impela ngoba babeyozalelwa lapho olwandle. Futhi bakhulela lapho, futhi bazi yonke imininingwane yolwandle nalawa amanzi akhahlamezayo, nalapho kwakukhona imisinga, nalapho izinhlanzi zazikhona namahora nezikhathi. Ngakho bathatha izigwedlo zabo bamlandela. Wayewelela eGadara, wayesanda kuqeda imvuselelo kulolu olunye uhlangothi njengoba wayezowela olwandle. Manje ekhathele ubuyele emuva ngemuva ekomkhumbi, futhi omunye wababhali wathi walala phansi emqamelweni kumele ukuba wayekhathele. Futhi cabanga nje imizuzwana embalwa nokuthi wasebenza kanjani ukusisindisa. Zonke lezi zinto zazisiza thina, futhi ubuyele emuva ukuze acabalale. Manje abafundi, imvuselelo isiphelile, imvuselelo yalolo suku isiphelile, futhi manje sebebuyele emsebenzini wabo wokugwedla nokuhamba ngomkhumbi. Futhi kumelwe ukuba babejabule ngemisebenzi yababembonile eyenza. Imisebenzi ayeyenzile kufanele ukuthi babexoxa ngezenzo zakhe ngoba wayesebuyele esikepeni elele. Futhi ngicabanga ukuthi inqwaba kakhulu isebenza kulesi isikhathi esiphila kuso. Niyabo imvuselelo esisanda kudlula kuyo, le mvuselelo yePentecoste, imvuselelo enkulu yokuphulukisa enyakazisa umhlaba wonke jikelele. Cabanga nje imililo yemvuselelo ivotha kuwo wonke amagquma ezweni, yonke indawo emhlabeni jikelele. Ngihamba ngayo njalo njalo ngilungiselela ukwenza olunye uhambo lomhlaba, futhi kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izizwe. Imililo yemvuselelo yePentecoste iyavutha, amaPresbyterian ayakwemukela, amaBaptist, iLuthela, amaMethodist. Impela iwashi lokugcina lapho uNkulunkulu ebiza abantu bakhe, futhi le mililo emikhulu yemvuselelo iyavutha. Nalaba abafunde njengoba sinjalo namhlanje, imvuselelo yayiziphelile, futhi babebuthene phezulu ngaphambi kokumkhumbi mhlawumbe noma ezigwedlweni zabo, futhi babekhuluma ngalokho ayekwenzile, imisebenzi yakhe eyamveza ubala kubo ukuba yilokho ayezisho ukuthi yikho. Manje niyazi umuntu angazisho eyiyo yonke into, kodwa lokho akulona uPaul ukuthi bayilokho abazisho ukuthi bayikho. Niyabo, sithola lokho kuyo yonke imikhakha yempilo. Sithola abathengisi abazisho ukuthi bangabathengisi kanti abasibo. Sithola abasebenza ngogesi abazisho ukuthi bangabasebenza ngogesi kanti abasibo. Sithola omakhenika abazisho ukuthi bangomakhenika kanti abasibo. Futhi sithola amadoda azisho ukuthi angamaKristu futhi abasiwo. UJesu wakusho ngokucacile lokho umKristu ayikho. Niyabo, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Niyabo, ababeyokwenza lokho ibandla elikholwayo elalizokwenza. Futhi yena enguNkulunkulu, futhi engenasiphelo, wathi kuyodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze lihluleka. Ngakho kufanele kuhlale kungaleyo ndlela, wakusho ngiyakukholwa.
His works had been done and how that people had received it. That might have been their conversation.
Manje abafundi bekhulumisana omunye komunye lokho imisebenzi yakhe eyayenziwe nokuthi isibonelo bangase bathi manje uMose wathi inkosi uNkulunkulu wethu iyovusa umprofethi onjengaye, noma ubani ongayikulalela lo mprofethi uyonqunywa phakathi kwabantu. Manje siyazi ukuthi uMesiya wayezoba nguNkulunkulu umprofethi, wayezoba ngumuntu ozoba umprofethi omkhulu, uzoba nguNkulunkulu obaprofethi, kodwa nokho esenzweni wayezoba ngumprofethi.
Because the word of God comes only.
Ngoba izwi likaNkulunkulu liza kumprofeti kuphela, izwi likaNkulunkulu liza kumprofeti. Manje bese ke kuba yena lelo kwakuyizwi nje elafika kubaprofeti, kodwa wayeyizwi. Niyabo, yilowo umehluko. Ngakho ke wayefanele abe ngumprofeti. futhi ngokungakabazeki ukuthi babexoxile mayelana ngenkathi uSimoni ngenkathi embona kokuqala, futhi wamtshela ukuthi wayengubani, ukuthi lalingubani igama likayise, futhi ngani wayazi ukuthi leyo ndoda yayingamazi, ngakho wayazi ukuthi lowo ufanele ukuba ngumprofethi. Ngase ukuthi ke ngenkathi uPhilip wayekubone lokho, wayesehamba futhi watshela uNathanayeli. UNathanayeli wabuya ukuzobona nokuthi kwakwenzekani. UJesu wakhuluma kuye wathi, bheka umIsrayeli laphaya ezejamelini, niyazi emi noFilipu wathi okungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi, wangazi nini na? Ngamanye amazwi kwakungokokuqala bembona. Wathi, ngaphambi kokuba uFilipu wakubize ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona. Oh hey,
he said, Rabbi, you are the Son of God.
Wathi, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyindodana kaNkulunkulu, inkosi ka-Israyeli. Manje lokho kwamenza uMesiya. Kwase kuthi-ke kusobala kwakukhona amanye omthetho amakhulu emi eduze ayengakukholwa lokhu, futhi kwakufanele baphendule ebandleni labo bathi le ndoda ingubhelizabhule, inomoya kabhelizabhule. Futhi ubhelizabhule wayengudebeli ongumbhule noma umthakathi, futhi ukwenza kanjalo lokho kungukufunda ingqondo, ukuthi ufunde izingqondo zabo ngokuthakatha noma into ethile ngalolo hlelo, futhi lokhu kumenza udebele. UJesu wayeshilo lokubo ukuthi lonke uhlobo lokuhlambalaza liyokuthethelelwa yindodana yomuntu ngaphandle kokuhlambalaza umoya ongcwele. Yabo, futhi umoya ongcwele wawungakanikezwa, ngakho lapho umoya ongcwele efika futhi ezokwenza emva kokuba ukubuyisana sekwenziwe, futhi enze umsebenzi uJesu awenza, kuyoba yisona ezingena kuthethelelwa ukubiza lokho ngomoya omubi. Cabanga ngalokho, niyabo, ngemva uJesu wayelapho ukubonakalisa izwi, umuntu wayesesesonweni enomnikelo wesilwane nje, futhi ukuphila kwesilwane kwakungeke kufike phezu kwekholwa ngoba kwakuyisilwane, futhi lokhu kwakungu umuntu. Futhi isilwane asinawo umphefumulo, umuntu nawo, futhi nakho kwakukhona inkosi yemiphefumulo, uNkulunkulu uqobo lwakhe ebonakaliswa ebuntwini bendodana yakhe uJesu Kristu. Futhi ngenkathi Eva umoya kaNkulunkulu ubuyela phezu kwekhola, bese kuthi-ke umuntu onethuba lokwemukela lona, base-ke ebiza ukusebenza kwalowo moya udebele akuxoleleki, kusoze kwathethelelwa. Manje umama wami umdala waseningizimu ngenkathi ngisengumfanyana nje ngaphambi kokuba ngiguqulwe waye ngowesifazane olungileyo, ngaleyo nkathi ngaba nenhlanhla yokuholela umama wami kuKristu, futhi ngimbhaphathize, futhi ngimbone Eva bamba izandla zakhe esafa, futhi ekhuluma ngoJesu waze wangabe sakwazi nokukhuluma, malibongwe igama lakhe. Ngathi, mama, uma usangithanda cwayizisa amehlo akho, futhi wamane wacwayizisa amehlo akhe nezingebezi zehle ezihlathini zakhe ngenkathi eyodangana noNkulunkulu. Futhi wayevame ukuthi kimi ngaphambi kokuba azi kangcono ili ngenkathi ukuhlambalaza umoya ongcwele kuyisono esingena kuthethelela, wathi lokho kusho ukuthi umuntu ongazibulala angeke axolelwe, ngakho lowo kwakungumbono wakhe. Ngakho kodwa kamuva siyaqonda ukuthi ukuhlambalaza kuwukubhuqa noma ukuhlekisa ngakho ukhulume ngakho kanye nokuhlekisa ngomoya ongcwele. NoJesu lapha wabatshela wathi, ungazisho lezo zinto futhi ungibize ngoBhelizebhule, lokho ngizokuthithelela ngalokho, kodwa lapho umoya ongcwele oyefika emva kokuba sengihambile khona-ke akunakuthethelelwa ukuhlambalaza lokho. Futhi lapho efika yena okungewona umcabango manje ngumuntu, uyisabizane somuntu ungumuntu. Futhi lapho efika akayikuthethelela iziphambeko zenu ngalokho, niyabo, uyokwenza ngokuphelela imisebenzi engiyenzayo, uzoqhubeka nenkonzo yami, futhi uzonifundisa lezi zinto enginifundise zona, futhi uzonikhombisa izinto ezizayo, niyabo. Ngokuba izwi likaNkulunkulu amaHebheru 4 libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili, lihlaba lahlukanise ngisho umkantsha wethambo nomahluleli wemicabango esenhliziyweni. Umoya ongcwele uyahlukanisa, niyabo, ngoba uyizwi, yena uyizwi, futhi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili, umhluleli wemicabango nezizindlo zenhliziyo. Wo, babefanele bakwazi lokho.
Then
Koneke zonke lezi zinto ababezixoxile nokuthi owesifazana emthonjeni wakhuphuka kanjani nezinye izinto eziningi uBartimeo inkumputhe nezinto ababembonile zenza futhi ke kufanele ukuthi babexoxa ngalokho futhi bathengiselwa ukuthi lowo kwakungumesiya ngekho omunye owayengathatha indawo yakhe ngoba kungani na babengagaze babe nomprofethi emhlabeni amakhulu ngamakhulu eminyaka futhi khona manjalo nakho kuvuka umprofethi ogama lakhe linguJohane engazicabangeli yena kodwa ephumisela lokhu ememezela lokhu njalo ukuthi umesiya uphakathi kwenu khona manje niyabo nakho kumi oyedwa phakathi kwenu wayezimisela ukuthi bayokwazi ukuthi ihora lase liseduze uJohane Mbhaphathizi wayeyindoda enkulu niyakwazi ukuzalwa kwakhe nokuthi wawamukela kanjani umoya ongcwele ngaphambi kokubazalwe esizalweni sikanina kwathi umariya efika eyintombi nto futhi wamtshela ukuthi wayezoba nengane wasetshela u-Elizabethe ngokuba nengane nokuthi umoya ongcwele wawubonakale kuye ingelosi yenkosi njalo futhi yayimtshelile ukuthi wayezoba ngumama futhi wathi ngizoba nendodana futhi ngizobiza igama layo ngokuthi uJesu futhi lapho ethe Jesu kukuqala ukuthi lelo gama lake lakhulunywa ezindebeni zomuntu ingane encane esizalweni sikanina efile wayekhathazekile ngayo ayikho impilo izinyanga eziyisithupha lokho akujwayelekile kokuphelele kodwa kwathi nje lapho lelo gama Jesu lakhulunywa kokuqala ngodebe lomuntu lowo mncane uJohane ofile esizalweni sikanina waphila futhi wagxuma ngenjabulo ibhayibheli lisho njalo uma kuzokwenza lokho enganeni efile bekufanele kwenzele ebandleni elizelwe ngokusha eligcwaliswe ngomoya ongcwele na kulungisa abagulayo sindise abalahlekile niyabo ngoba kuthe kungangena ukubingelela kwakho ezindlebeni zami ingane yami yaxhuma ngokujabula esizalweni niyabona futhi wayegcwele umoya ongcwele kusukela esizalweni sikanina futhi le ndoda igcwaliswe ngomoya ongcwele lokho uyise wayengumpristi ngokujwayelekile kwakuyisiko ngalezi zinsuku ukuba umntwana alandele isiko likayise noma umsebenzi kababa futhi manje sithela ukuthi uJohane umsebenzi wakhe wawubalulekile kakhulu kangangokuthi wayengakwazi ukuya esikoleni sabapristi uyise ayefunda kuzo ngoba babezothi manje niyazi mfowethu sibanibani lapha uboshiwe uzomemezela umesiya lona nguye ngani niyazi ukuthi nguye lo ngoba bukani ungumuntu okahle kakhulu bekungaba ukukhetha okufanayo okwenziwa ngabafundi ukuthi ngubani owayezothatha indawo kajuda niyabo wehlela kumathiya bakhetha umathiya ngokatho kodwa unkulunkulu wakhetha upawulu niyabo kwakuhlukile qaphelani futhi sithela ukuthi umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu waze wangena ehlane wahlala khona waze waba neminyaka engamashumi amathathu futhi lapho ephuma eshumayela wayazi ukuthi lo Jesu wayeyoba hlobo luni lomuntu ngokuba yena wema lapho futhi wayeqiniseke kakhulu ukuthi kwakuzofika usukwini lwakhe waze wathi kukhona omi phakathi kwenu ozicathulo zakhe engingafanele ukuzithwala uzonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi ngolunye usuku emi lapho wabuka futhi wabona isibonakaliso sivele ezulwini futhi wamazi ngesibonakaliso futhi uJohane wafakaza kanje ngafakaza ukuthi ngabona umoya kaNkulunkulu njengejuba ehle ezulwini nephimbo lithi lowo yindodana yami ethandekayo engijokozile ngayo wamemezela umesiya ngoba wabona isibonakaliso sikamesiya manje laba abafundi kufanele ukuthi babexoxa ngalokhu emva kokuba le mvuselelo siphelile niyabo lokho kwalolo suku isimo sengqondo sabanye abantu abanye bayakholwa abanye abakholwa yilokho okufanayo sikuthola namuhla kunabantu abakholwayo abanye abakholwa sinakho kuye yonke imibuthano abanye abakholwayo abanye abakholwa enhlobo futhi abanye bathi ngalolo suku akukazi kukhuluma umuntu njengalo muntu akakhulumi njengomfundisi noma umtshumayeli ukushiwo yilo muntu kwenzeka khona lapho niyabo ubonakalisa esishumayela ngakho niyabo yena akukho muntu owakhuluma kanje kulungile futhi kwakukhona abanye abangakholwa wathi lo muntu ungubhelizebhuli angakwenza kuphela lokhu ngomoya kadeveli uthi Jesu wayebakhuzile kodwa ke kufanele ukuthi washo uJohane umfo omncane wayengathi athi kucabangeni bazalwane sinaye enathi manje wo umcabango nje pho manje usemkhunjini kanye nathi
if we tonight my precious brother and sister
Umathina kulububuso komfowethu nedadewethu abaligogo besingahlala imizuzwana embalwa ukuqonda lo Mesiya esikhulume ngayo loNkulunkulu wathi uyofika futhi wayelapha emhlabeni wafa wavuka futhi wenyukela ezulwini futhi uyabuya emva kwezinsuku eziyishumi futhi wabonakala kubo ngePentecost futhi wayala ibandla lakhe. Lowo Jesu ofanayo unathi namuhla njengoba sihamba ngomkhumbi obalulekile wempilo. Sikhuluma ngaye, sicabanga ngaye. Sifunda ngaye lokho akwenzayo, lokho ayeyikho, ukuthi wayephila kanjani, hlobo luni lomsebenzi ayenza. Bese-ke siyakhohlwa ngakho, niyaqaphela ukuthi unathi, hhayi nje nathi kuphela, kodwa kithi na. Wo, ngikucabanga kanjani lokho? Yeka ukuthi kwakunomuzwa wokuphepha kangakanani ukucabanga komdala uqobo lwakhe sihamba ngomkhumbi emanzini azamazamayo kanye nabo. Wo, kuphephe kanjani namuhla kwazi ukuthi yena impela uNkulunkulu owenza amazulu nomhlaba, owenza lolu thuni esihlala kulo olubizwa ngemizimba, uhamba ngomkhumbi wehla nathi olwandle lokuphila. Sazi ukuthi ukugula nobuhlungu kusiphatha kabi nokufa kusigqolozele ebusweni, kodwa yini kufanele siyesabe naye? Yena impela umntwana wothuli uqobo, zona impela izakhe eziyishumi nezithupha ezisakhayo, petroliyami kanye nokukhanya kwe-cosmic kuhamba nathi ngomkhumbi kujabule kuzo zonke izivunguvungu nakuzo zonke izilwandle. Iqiniso lakhe alisoze lehluleka. Ukanye nathi futhi wathi, ngani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje behamba ngomkhumbi kulawa amanzi azamazamayo, babexoxa ngalokho futhi becabanga ukuthi kufanele ngabe kwakungukuphepha okungakanani kubantu ababekanye nabo abafundi nezinto. Lokho okukhathazayo, bayazi ukuthi kwakukhona imvuselelo enkulu eyayisanda kwenzeka futhi babezitika ngemiphumela yayo. Manje ngicabanga ukuthi lokho kufana nathi kakhulu namuhla, sibe nemvuselelo enkulu kodwa sithola ukuthi iyaphola. Manje ngokomlando engingeyena umuntu ofundile, kodwa ngithatha umlando wamabandla inesifadlazi nepapiloni kahislopo kanjalo njalo, futhi uthole ukuthi noma yiphi imvuselelo ihlala cishe iminyaka emithathu kuphela. Lokho cishe isikhathi eside njengoba kuqhubeka, kodwa lena beyilokhu iqhubeka cishe iminyaka eyishumi nanhlanu, ngoba ngicabanga ukuthi sekuthi akube ngeyokugcina esizoba nayo. Ngakho siseduze nokufika kwenkosi, futhi ngakho manje mhlawumbe njengoba babenjalo kulowo mkhumbi ngalobu busuku, mhlawumbe siyinto efanayo ukuthi thina abafundi bakhe abakholwa kuye manje sizitika ngalokho esikubonile kwenziwa. Wo, izinto engimbone zenza ngingathatha izinyanga nezinyanga ukuze ngingabhala umkhulu wezincwadi walokho engimbone kwenza kwezibonakalisa ezinkulu, izimanga, izimangaliso, ukuthi nje kungaphezu kwanoma yikuphi ukuqonda komuntu. Kwakufanele kube ngamandla angaphezu kwemvelo kaNkulunkulu ukwenza into enjalo, futhi angicabangi ukuthi ngingama lapha phezu kwaleli deski njengomfundisi evangeli futhi bengiyosho into ethile eyayingalungile njengoba ngineminyaka engamashumi amahlanu nane ubudala futhi izinsuku zami ziyaphela. Ngifanele ngihlangane naye, ngifanele ngifuna ukufa ngobuqotho. Lezi zinto zilungile futhi zifanele zibe njalo, niyabo, ngoba hayi lokho kuphela kodwa ngizobe ngidukisa abantu. Kodwa ngizothi kulububuso ukuthi ngimbonile ube nempumelelo engenziwe emizamweni yami emincane engiyenzile. Manje khumbula, ube nempumelelo enkulu kunemizamo engiyenzele yena ngevangeli lakhe. Kunalokho enza ezweni lakhe uqobo lapho ayavela khona, ngingabhala amabhayibheli ukwazi ukuthi wenzeni ngalezi zinsuku zokugcina, ngoba wethembisa lokho. Lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza, nokuningi kunalokhu niyakukwenza, kuthi obukhulu okungukuthi igama eliyilo lapho. Akekho owayengenza okukhulu ngokwedlulele, wenze konke obekungenziwa, niyabo, ukuvusa abafileyo, ukumisa imvelo nakho konke okunye. Kodwa ngaphezu kwalokhu niyakukwenza ngokuba umoya wabe usuhlala kumuntu oyedwa, indodana kaNkulunkulu. Manje amadodana kaNkulunkulu asemhlabeni wonke, niyakwenza iminingi kunale, ngokuba ngiya kubaba, niyabo, thumela emuva umoya ongcwele phezu kwebandla. Kuthi ngakho kufanele ukuthi babe njalo ngale nkathi njengoba sinjalo manje bephumula phakathi kwezimvuselelo belindele ukufika kwenkosi. Kuthi njengoba sihamba ngomkhumbi sifakaza sikhuluma ngokuthi oh ngiyakhumbula ngenkathi sinomhlangano lapho, ngiyakhumbula ngenkathi lokhu kungaphezulu lapha lengane efile ilele lapho futhi isinezinsuku ezimbili ifile futhi bayingenisa emhlanganweni nomoya ongcwele wayibusa yaphila futhi sibone lo muntu eza ngapha nangaleyo ndlela eyimpuputhe esotekile eyisishosha ehluphekile abatshele abakwenzile nokuthi kwakwenzekeni ukuthi umoya ongcwele wahlangana kanjani nabantu emsamo wabatshela ababekwenzile abaphethese bayakhuphuka futhi bacabanga ukuthi kwakungukufunda ingqondo futhi wakusho khona lapho futhi abanye babo bekhubazekile phambi kwamehlo ethu ngqo phambi kwezinkulungwane zabantu zonke lezi zinto ezinkulu zikufakazisa futhi manje sethe ukuphumula phakathi kwesikhathi niyabo siphumule. Mhlawumbe uJesu wayenza ngaleso sikhathi njengoba enza ngosuku lokudala wada lomhlaba namazulu nomhlaba ngezinsuku eziyisithupha futhi ngosuku lwesikhombisa waphumula. Wena uthi ngabe kwakungujesu lowo na? Yebo, iphephelo lathi wayesezweni nezwe lenziwa nguye nezwe alimazanga. Ngakho mhlawumbe wayephumula esuka kwenye imvuselelo aye kwenye njengoba nje wayephumule phakathi kukaGenesis nokufika kwakhe. Niyabo ethatha ukuphumula okuncane khona-ke ngenkathi esazama ukuphumula nabafundi babe base bekhohliwe ngaye kanye nabo. Ngakho khona-ke kwavuka inkathazo, yilowo mzuzu aqala ngawo lapho ibandla likhohlwa ngobukhona bukaJesu Kristu. Lapho sikhohlwa futhi siqala ukuqophisana futhi sikhathazeke futhi siphikisane ngokwehlukana kwamahlelo ethu nokunye nokunye, yilapho impela inkathazo iqala. Kodwa inqobo nje uma uKristu ekhona nomoya ongcwele ubusisa bonke abantu, asinandaba umbala, isivumo kholo noma ngabe kuyini, sonke sisechibini elilodwa elikhulu lezibusiso zikaNkulunkulu. Sihlanganyela nje phansi gazi likaJesu Kristu futhi asikoqapheli. Kodwa lapho siqala ukuzama ukucabanga, niyazi ihlelo lami lingcono kancane kunelabo, likhulu kancane kunelabo, sinamalungu amaningi, yilapho inkathazo iqala khona. Ngakho baqala ukuthola lokho futhi kwavuka inkathazo lapho bekhohlwa ngaye, lapho ukukhuluma kuningi ngaye nokungamboni ekanye nabo. Ngifisa sengathi ngabe nginendlela yokukubethela lokho.
Yekani
babekhuluma ngaye kodwa babekhohliwe ukuthi wayelele kuwo kanye umkhumbi ababekuwo. Futhi namuhla yilokho okwenzekile babanjeni sikhuluma ngaye, sinezihlakani eziningi abantu baze baqeqeshwe kakhulu embhalweni baze balethe umlayezo ozo awukwazi ukubeka umunwe kuwo. Kodwa uphi uNkulunkulu na? Lokho ngifuna kukwazi, kuphi lokho kubonakaliswa na? Niyabo izintshumayelo zobuhlakani. Iphephelo lathi ngaphambi nje kokubhutshiswa kwangaphambi kukazamcolo futhi Jesu wathi kuyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu njengoba kwenzeka emihleni kaNowa. Kwakukhona imidondoshiya emhlabeni, babeyimidondoshiya amadoda anemizimba emikhulu. Ithi namuhla kukhona imidondoshiya eyizihlakali, kukhona amadoda amadoda amakhulu, amadoda anamandla kakhulu. Basazi isiGreki njengoba nje bazi isiHebheru nayo yonke into futhi bangakuhlanganisa ngobuhlakani kukhulu. Kodwa iphi leyo mvuselelo na? Uphi lowo uNkulunkulu ovotha enhliziyweni yomuntu na? Hayi ukuthi kungubuhlakani kangakanani kuthatha ubulula ukuletha amandla kaNkulunkulu. Baseke bethola njengoba sinayo namhlanje leyo nkathazo yaqala, umkhumbi waqala kuyendezela futhi imimoya yaphendula oseyile futhi amanzi agcwalisa isikebhe. Ina onke amathemba ayesephelile, wonke amathemba okuphila. Manje uma wake wabasegalile, lezo zinto ezifanayo ziyenzeka namhlanje. Ngale ngasohlangothini olungasentshonelanga kukhona izindaba umfantu kuyo, kanjalo ngandlela thize uyanqanyulwa. Futhi namuhla abadobi ngasogweni bazokutshela ukuthi kubuqili ukuwela ulwandle lapho, ngoba lezo ziphepho zikhuphuka ngokungaziwa futhi zivele zishanele zehle lawo manzi, amanzi azamazamayo avele azulazule ngapha nangapha futhi asagcilisa abadobi nanamuhla. futhi kungazelelwe kwenzeka kuthile kwavuka enkathazo futhi basho bedla useyili futhi umoya wawuphephula wasuka futhi izikwedlo ziqala ukwehluleka futhi ziqhekeka futhi ziphuka njengoba labo badobi abanomgogodla oqinile belala kuzo bekwazi ukubhekana nalawo makakazi futhi masinyane umkhumbi wagcwala amanzi.
Just a few hours ago.
Amen. Bekani nginani njalo ungakhathaliseki ukuthi nisezinkathazweni noma lapho ehamba kahle kumkhumbi ngisesikebheni niyabo babekhohliwe ngakho futhi babecabanga ukuthi konke ukusinda kwase kungasekho babecabanga bona babembonile enza izinto eziningi kodwa manje basebekhohliwe ukuthi wayesesikebheni konke kukhohliwe ngesikhathi sekathazo njengoba kunjalo manje manje njenganamuhla nje siyajola bathola izinkathazo ukuthi ikhono labo elalingeke lakwazi ukuzinyanga nibo kwakungaphezu kwekhono labo kukunyanga babezama ukumisa oseyili phezulu nemimoya yabaphendula bazama ukubeka ezikwedlweni ukugcina amanzi engaphandle kwesikebhe ukushaya amakakazi kahle nje njengoba nina bashayeli bezikebhe nazo ukuthi kufanele wenze kanjani futhi ungadluli ngqo phezu kwamakakazi uyocwelisa isikebhe kufanele usijikise ugibele igagazi lapho udlula labo badobi nakho konke ababenakho bekukhathalele kakhulu kuphila baze bakhohlwa ukuthi umdali wayesemkhunjini futhi wonke amakhono abo aqhubeka ahluleka ngibona odada ababili behlezi lapha kulobo busuku ezihlalweni ezinamasondo niyabo akungabazeki kodwa labo besifazane bazamile yonke into ezweni ukuze baphile kungase kuba khona abantu lapha abanomdlavuza othile onenkathazo yenhliziyo futhi khona likadokotela lisebenze konke abangakwenza kukusiza kodwa usekugcineni bona akukho okungenziwa sesikhohliwa ukuthi ubani okanye nathi na ubani lo ehamba kumkhumbi indikimba yempilo ekanye nathi na ubani onikeza isithembiso na uyizwi niyabo akukaze kuthathwe kithi okwamanje ngikufuna kanjani enhliziyweni yami uma beke bakuthathe lokhu nginakho lapha niyabo niyabo kodwa izwi lisenathi uyizwi futhi izinto udokotela angeke akwazi ukuzelapha izinto izwe lebandla elingeke lakwazi ukuzelapha sinomdali wazo zonke izinto ekanye nathi bengifunda incwadi ejikelezayo eyabhalwa yipentekostali enkulu ehlala ngapha nangapha kukaphapha kungekudala emkhondleni wenkolo yobukristu ngabhala phansi eminyakeni engamashumi amathathu nantathu edlule ukuthi yona impela leyo nto yayizokwenzeka manje awusoze wakwazi ukushwiba amapentekosti angempela komoya angene kuleyo nto azi kangcono kunalokho kuzokala kukuhle kabi kunobuhlakani kodwa ingqondo kamoya ibamba ngokushesha ukuthi lokho akulungile bayazi ukuthi lokho akulungile bayakwazi lokho uNkulunkulu akushilo ngalezo zinto futhi ngakho bona basoze bakubamba manje abanye bazokwenza lapho uJesu athi imimoya emibili ngezinsuku zokugcina iyocishe idukise nabakhethiwe impela ukuba kwakunokwenzeka niyabo kodwa abakhethiweyo bayokwazi okwehlukile kodwa sisesikhathini senkathazo lapho kungekho khona umfundisi emhlabeni ongamisa amahlelo etshe kujoyineni lomkhandlu wamabandla obukristu sebekuyo vela kunendaba yokuthi zingaki izinto uNkulunkulu azenzayo ukuthi wayebusiswe kangakanani phakathi kwethu nangena kukho ngqo noma ekanjani awukwazi ukukumisa yilokho kuphela okukhona kukho bazokwenza manje izikhathazo ezingeke zilashwe yibandla bese ke masinya lapho sithola lokho uya kudokotela uzothi awu ngiyaxolisa ukukutshela kodwa unomdlavuza awu ngokushesha yilokho kuphela ufile yilokho kuphela okukhona kukho noma yena owesifazane sebehambile odokotela bathi awu lokho ukukhubazeka ukwazi leso isifo sokushedelwa igazi awu ngokushesha impela bafana nokuthi bafile khona lapho niyabo ukwesaba kuyangena niyabo kodwa akufanele Ubani lawo nokwenza sithembiso na siphilelani na kungani siyibandele kaNkulunkulu ophilayo na kungani sayigcwaliswa ngomoya ongcwele na ukukhumbula ngesikhathi senkathazo usesekhona uzenzisa izinto unguye ezwele lamuhla naphakade unathi ngokufanayo nje angahle ukuthi uphumule imizuzwana phakathi kwemihlangano kodwa usesekhona ngokufanayo nje ya futhi lapho kungena inkathazo nokukholwa kokuthi yena enathi khona-ke ukwesaba kuyangena futhi lapho ukwesaba kungena khona-ke sinenkathazo ngempela sinalokho ebangeni kuzwelonke noma kuphi zonke izizwe zesabela kufa kukhona usomkhathi endawo ndawo futhi kukhona ibhomu le-athomu futhi siyazi ukuthi isayensi ithuthukise izinto zemishini kuze kube yilapho nganoma yiziphi isikhathi ngaphandle kwesixwayiso umhlaba wonke ungase ube yizicucu futhi umhlaba uyesaba angesabe ukuthi umhlaba uzoba yizicucu kuzoba khona ukubusa kweminyaka eyinkulungwane ngemva kokuba konke lokhu sekuphelile unkulunkulu ngeke ehlule inhloso yakhe uqobo into kuphela engiyikhulekelayo nkosi ingabe ngikulungele ukuhamba lapho efika na yilokho yilokho kuphela okwesaba enginakho ingabe ngikuthokozisile nkosi na niyabo ungesabi ukuthi umuntu wenzani yesaba unkulunkulu wathi ningamesabi ongabhubhisa umzimba kodwa angabhubhisa kokubili umzimba nomphefumulo ezogweni niyabo kulungile
arguments and so forth as trouble sets in
manje izingxabano nokunye lapho kungena inkathazo okwesaba futhi sibonakala sifana ngokuphelele namuhla kodwa khumbulani usenathi
now in St. John the first chapter don't forget it in the beginning
manje kuJohana ngcwele isahluko sokuqala ningakukhohlwa ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu
and the word was made flesh and dwelt
unizwi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu amaPeru eshimlantathu esishiya galombili athi nguyena izolo lamuhla naphakade futhi lencwadi izambulo sikaJesu Kristu kusukela kuGenesis kuya encwadini yokugcina isambulo izambulo sikaJesu Kristu abaprofethi nazo zonke lezo zinto zazifanekisela uKristu futhi yonke into encwadini nguJesu Kristu
so remember he is still with us everything to remember
ngakho kumbulani usenathi yonke into ukwelapha yonke imbangela udevil angayiqala ikhona lapha sinayo khona lapha inkinga kodwa inkosi isesikepheni kulungile uma bengena enkathazweni lapho odokotela bengakwazi khona ukukwelapha kumbulani ulapha uma thina ungakhohlwa usemkhunjini babefanele bazi laba bafundi ukuthi wayengumesiya futhi igama elithi mesiya lisho ogcotshiweyo niyabo khona-ke uma wayenakho konke unkulunkulu kuye unkulunkulu wayekuye wathi mina ujesu indodana wathi angenzi lutho ngokwami kuphela lokho ngibone ubaba ekwenza ubaba uhlala kimi niyabo manje uma wayengumesiya ngalokho ngalolo gcobo kwamenza umesiya ngokugcwele futhi thina ngomoya ofanayo owawuphezu kwakhe hhayi ngengxenye kodwa imfanelo efanayo ngengxenye phezu kwethu bekungasenza sibe njengomesiya sibe ngamadodana amancane kankulunkulu amadodana kankulunkulu okutholwa nomoya wakhe ongcwele usibeke uphawu emzimbeni wakhe futhi singabantwana bakhe akufanele kube khona okusikhathazayo akukho okusikhandlayo singabakhe uma kungenjalo awu singaba mangaleli bamanga besikade sifakaza ngisho ngento engenjalo ngiyakukholwa ngiyakholwa ukuthi manje sikabadodana kankulunkulu hhayi ukuthi sizoba manje phela manje futhi manje sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kukristu jesu amen asinawo amandla kodwa sinegunya akudingi amandla omunye wathi unawo amandla na chabo kodwa nginegunya kunjalo thatha iphoyisa elincane lemiphandle lapha ligqoke umfaniswano isigqoko salo sikhulu kakhulu kulo sihlala phezu kwezindlebe zalo alinawo amandla okumisa lutho kodwa ake liphumele lapha futhi imoto yehla ngomgwaqo ngenjini yamahasha ngamakhulu amathathu futhi ake liphakamise leso sandla qaphela amabhuleko ekukwiza ngani na alinawo amandla kodwa linegunya futhi lapho wayesilisa noma wesifazane egcotshwe ngombhaphathizo kamoya ongcwele angase angakwazi ukufunda igama lakhe ngezinhlamvu ezilingana nenqola kaloliwe ngemfundo kodwa unegunya livela kunkulunkulu lokuthi uyindodana kankulunkulu makathathe igunya lakhe futhi amebese ethi ima namasondo kasathane azoqukwiza namabhuleki azokwenza Ukwalo kuse kwenzeka ngoba unikezwe igunya ngumoya ngcwele ngegama lami bayokhipha amadimoni yelokho ke impela kumele abene DDD nama PhD ufanele azi uJesu futhi azi lokho akunikiwe nangu yayimile yebo umnumzane babefanele bazi ngokubhekisisa ukuthi le ndoda yenzani nokumvuma lokho ayeyikho uMesiya. Phela-ke wayazi zonke izinto futhi wayazi ukuthi le nkathazo yayiza, wayazi zonke izinto. Impela ubaba akenzi lutho ngaphandle kokuba ibonise indodana, yabo. Ngakho wayazi zonke izinto babefanele bazi ukuthi wayeqonde ukuthi isiphepho siyeza kulungile futhi wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka, wanikezwa kuphela ngesivivinyo sokukholwa kwabo. Futhi mhlawumbe lezi zinkathazo yenziwa kuphela mhlawumbe imvuselelo isiyekile ukubona ukuthi sizokwenzani ngakho, mhlawumbe ukugula kukushayile. Lokhu kungenxa yokuthi kwakungesona isono samuntu kodwa kwakuwukuthi imisebenzi kaNkulunkulu yaziwe. Sazi kanjani ngalezi zinto zenzeka na akukho okwenzekayo futhi nje ngokwejwayelekile ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ekwazi? Uyakwazi, wakwazi ekuqaleni, futhi lezi zinto zenzeka ngoba kuwuvivinyo lokukholwa. Petru wathi ningacabanga ukuthi kuyinto engavamile lapho kuvivinywa kwehlela phezu kwenu izilingo ezivuthayo, kungcono kuwe kunegolide. Kwenzelwe ukukufakazela wo lo mlilo womcwengu ukuthi uzophuma ngamaphesenti ayikhulu, wonke amamayela esencibilikile, konke kungakholwa isehlakalo ngaleso sikhathi enisaziyo. Lokho abantwana bamaHebheru ababengakufakaza ngemva kokuba sebedabule emlilweni, uNkulunkulu ngumsindisi emlilweni, babekwazi. UDanieli wayazi ngemva kwesehlakalo somphandu wezingonyama. ULazaro wayazi ngemva kwethuna ukuthi wayengukuvuka. Amen. Ngemuva kokuthi udlule kulokhu kuhlolwa nezivivinyo ziyakhazimula kuwe, khona-ke lokhu kwenzelwa ukuhlola ukukholwa kwabo. Mhlawumbe kungahle kube njalo kulobu busuku ukuthi abanye lapha unokugula futhi wokuhlola kokukholwa ukubona ukuthi uzokwenzani ngakho. Wayefakazisile kubo ukuthi wayengubani, wafakazisa ukuthi wayengubani kanjani na ngamazwi awashumayela nangemisebenzi eyayilandela amazwi, yabo. Ukuqinisekisa uNkulunkulu wayemqinisekisile ngokuba wathi kubo, uma wathi uma ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke ningangikholwa. Uma lokho uNkulunkulu athi ngiyokwenza uma ngingakwenzi khona-ke ngilahleni, uma ngingakwenzi, uma ngingesiye uMesiya futhi uyokusho lokho, uma ngingeyena uMesiya, uma awukwazi ukungikholwa njengomuntu, ngingumesiya ngoba angizange ngize nezikole zenu futhi aninandawo lapho engake ngafundiswa khona noma lapho engadlula khona ezikoleni zenu zesayensi ezinkolo, futhi uma ningakholwa ukuthi ngingumesiya, awu kholwani imisebenzi ifakaza ngalokho engiyikho. Wo, bekungeke yini kube kuhle kakhulu kulobu busuku kuba ibandla belingazinza kulokho kuphela ukuthi iBhayibheli lasho lokho umKristu ayeyokwenza nalokho ayeyoba yikho. Wo he, ngikucabanga kanjani lokho?
Jesus said to him, search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are there.
Uthe sathi kubodlelana imibhalo kokuba kuyena ecabanga ukuthi yini nokuphila kuphakade. Futhi yiye fakaza ngami ikutshela ukuthi ngiyini. Wow. Ngifanele ngisho ukuthi ngiyi-Methodist, Baptist, Presbyterian kumbe noma yini. Impilo iphilayo amazwi kaNkulunkulu, uma uyingxenye yalolozwi eliphilayo ungakuphila kanjani lokho oyikho na? Futhi izwi ningagwema kanjani ekuqinisekiseni lokho oyikho uma uyikho nani, yabo? Ingacelwa kanjani imvu kuba ikhiqize uvolo na? Ayikwazi ukukhiqiza uvolo inqobo nje uma iyimvu iyotshela uboya ngoba iyimvu. Futhi indoda ayidingi kwenza lutho uma ingumKristu, inguye ngoba inguye yona, ilokho eyenziwe ngakho, ingumKristu ngokwevelo. Izihlahla samaphula yizihlahla samaphula ngoba yizihlahla samaphula, niyabo? Izihlahla samapentshisi yizihlahla samapentshisi ngoba yizihlahla samapentshisi. Futhi umKristu ngumKristu ngoba uKristu uhlala kulowo muntu, futhi kwenza uKristu kusho kufana noKristu, hayi ubulungu. kodwa kuqinisekiswa uNkulunkulu ekhiqiza ngawe nje lokho umKristu ayikho nguwe uphuma endleleni futhi uvumele uNkulunkulu angene ungathathi imicabango umqondo owakuKristu mawube kuwe nakho lapho ukhona lowo ngumKristu wangempela hoyi delani imibhalo washo yiye fakaza ngami kwakufanele bazi ukuthi wayengunkulunkulu owadala imimoya namagagasi niyabo unkulunkulu wadala umoya yebo umoya lowo unkulunkulu wadala amanzi yebo leyo indawo ka-H2O yena wakudala lokho kodwa niyabo ukuthi kuyini udevel wangena kulowo moya kwasekuthi ke udevel wafika kwenye into ethize wangena kukho futhi lokho kwabangela isiphepho futhi kungaleyo ndlela ngamakholwa kwezinye izikhathi ehlisa imigoqo kungakholweni bese-ke kungena usathane ngezivunguvungu niyabo kubangela ukuqophisana nezingxabano nokuphikisana nakho konke lowo ngudevel engena phakathi kwabantu udevel ungena phakathi ngomoya futhi awukovuze kubangela ukufa ungena phakathi kwamanzi awakovuze niyabo unkulunkulu wakudala kodwa bamvumele udevel ukuba ngene udevel wangena kukho inkosana yamandla omoya qaphelani wangena kukho futhi nakho kufika imimoya namagagasi manje labo bafundi kufanele ngabe bathi ngani akukho lutho lungalungile manje ngani nakho kulele umdali elele khona lapha uhamba nathi ngomkhumbi nebo ngani buka nje izinto azenzile awu sinendaba ngani ngamagagasi oh ukuba besingazizwa kanjalo ngakho bekungaba ngokwehlukeka kangakanani yebo uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu umdali wemimoya namagagasi bekungeke yini kudingeke balalele izwi lakhe na into kuphela ayefanele ayenze kwakungukukhuluma niyabo uyizwi kodwa uNkulunkulu wadingeka asebenzise umuntu ukugcwalisa noma ukuveza ubala izingxenye zakhe ezingehlukaniseki uNkulunkulu ekuqaleni wayengunkulunkulu nje wayengeyena ngisho uNkulunkulu uNkulunkulu yinto yokukhonzwa wayengamandla amakhulu uNkulunkulu kodwa-ke wadala izingelosi nezingelosi zamkhonza ngakho wayengunkulunkulu wasedala umuntu manje ungumsindisi ngakho akukho lutho olulahlekile okuthile kwadingeka kulahleke ukuze aveze ubala ingxenye yakhe engahlukaniseki njengomsindisi niyakukholwa lokho na wayengumpulukisi ngakho akukho okugulayo ngakho kwakufanele kube khona into ethize egulayo ukuveza obala ingxenye yakhe engahlukaniseki ukukhombisa ukuthi wayeyiyo wayengubaba niyabo futhi into ethile yayifanele ibe khona kufanele abe nendodana ukumenza ubaba niyabo futhi zonke lezi zinto ziveza ubala izingxenye zakhe zingahlukaniseki akukho lutho oluphuma emgqeni niyabo kukhona uNkulunkulu wenza konke kucofa kwamasondo kube ngokuyikho ncamashiyo konke kuhamba kahle umdali haleluya umdali usesikebheni esihamba ngaso noma izibundu zesikhumba ziwubhubhisa lo mzimba noko enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakuzibonela mina uqobo kwasho ujobe kunjani udavide wathi ya noma ngihambe isigodi isethunzi lokufa ngeke ngesabe okubi ngokuba wena unami noma ngendlela umbhede wami esogweni ukhona noma ngitshatha amaphiko okusa ngimbize ngimuke ukhona ngihamba ngomkhumbi phezu kokubaluleka kwempilo enesizotha nezimpilo zamadoda amakhulu zonke ziyasikhumbuza singeza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana zishiya ngemuva kwethu amanyathelo ezinyawo njengalezi ezihlabathini zesikhathi amanyathelo ezinyawo ukuthi mhlawumbe omunye sisahamba ngomkhumbi phezu kwesisekelo esibalulekile sempilo umfowethu olahliwe nophukelwe ngumkhumbi ekuboneni uyakuthatha inhliziyo futhi uma uNkulunkulu enzela lowo mfowethu uzongenzela mina ake sivuke futhi sisenze khona-ke ngenhliziyo nganoma yiyiphi ingxabano yilokho benginga ungabi njengezinkomo eziyisimungulo eziqhutshwayo ufanele ushayelwe kunoma yini ake sikhole sibe iqhawe engxabanweni ihubo lokuphila inkondlo kalongfelo ihubo lokuphila ngiyalithanda lisho kuthile liveza kuthile linento yangempela kulo izincazelo ezithile ngiyayithanda into ethile enombala kuyo enencazelo umculo inkondlo noma kungahle kube yini ngiyakuthanda uma kungokwangempela manje babefanele bazi ukuthi wayezodingeka yonke into yayifanele imlalele besifanele sazi into efanayo imizimba yethu izofanele ilalele izwi lakhe ngenkosi philisa zonke izifo zakho ngabe yizwi lele na awu lo mzimba uzofanele ukulalela lokho konke kufanele ngikwenze ngokucindezela intinobho amen kwesinye isikhathi intinobho isemadolweni neyazi kodwa ngiyanitshela lokho kuthumela amandla kodwa yilokho kuphela okwenzayo ukukholwa uNkulunkulu wabuthembisa futhi njengoba lawo magagasi ayifanele amlalele kanjalo nalokhu kumele kumlalele kangangoba ukuthi wethembisa emva kokuba sesibhubhile ngiyomvuza futhi ngosuku lokugcina bengiyikama lezi zinwele zimbili noma izintathu enginazo lapha esikhathini esike side sedlule futhi umkami wathi kimiya ehleze emuva lapho wathi Billy usuba nempandla ngathi kodwa uyazi thandwa angilahlekelwanga nangolulodwa lwazo wathi ini awulahlekelwanga nangolulodwa lwazo na ngathi qhabo wathi ngiyacela ngitshele ukuthi zikuphi ngathi kodwa-ke ngifuna ukukubuza ukuthi eze ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizamukele ziyinto futhi noma ngabe zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole zingilindele lapho-ke ukuba ngize kuzo kunjalo wathi akuyikubhubha nolulodwa ulwele lwekhanda lakho akukho okuzobhubha uyazi ukuthi wena into ebhubhisa kakhulu esinayo umlilo kodwa umlilo awushabalalisi ushisa kuphela ama-asidi nemimoya mpilo kuze kujike kuphindele ngoku lokho kwakuyikho ngaphambili uNkulunkulu akabhubhisi lutho awukwazi ukushabalalisa noma yini haleluya kunjalo awukwazi ukushabalalisa lutho izobuyela emsukeni wayo ngilayisha ngesandla amagobolondo ngidubula i-220 swift futhi ngibeka amafidi ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwane ekhaleni bese-ke ufaka uhafu wohlamvu ngaphezulu uphawuda kuyo bese udubula ubhekisa odongweni lapho awuboni lutho awuzukwenza ibala konke okuzwayo umsindo kwenzakalani na lapho leyo nhlamvu ishiya umbhobho ngokushesha kakhulu nalelo juici nensizi eze iphenduke ibuyele ema-esidini ayo evelo ngaphambi kokuba ibe khona eminyakeni eyizigidi eziyikhulu edlule mhlasimbe kodwa uma izwe belingama zonke lesi sikhathi lingahle ibuye futhi ibe yinhlamvu futhi niyabo yona akukho lutho olushabalalisayo kubuyele emuva wo into emangalisa kanje pho nginiyibambe isikhathi eside kakhulu kulungile ngizovala umzuzwana nje niyabo manje uNkulunkulu wathi ngiyokuvusa futhi ngezinsuku zokugcina yeka ukuthi kumangalisa kanjani kwakumele bakwazi lokhu kwakufanele bazi ukuthi uyokwenza imimoya namagagasi kumlalele ngemva kokuba abafundi bakhe bezithole sebesekupheleni kwamandla abo okuqina o uNkulunkulu masenze into efanayo kulobu busuku sithole imizamo yethu yomuntu ekugcineni lapho bezithola kufanele ukuthi kwasa kubo ukuthi umdali waye kanye nabo emva kokuba udokotela wabo wabehlulekile ngemva kokuthi konke ukwamukela kwabo uKristu ngokwesayensi yengqondo wehlulekile emva kokuba odokotela behlulekile lakho konke kubule nje ukuthi umdali unathi niyabo ulapha lowo owethembisa lezi zinto amaHebheru 13:8 bese kufika umcabango masihambe sivuse uJesu lokho umnyakazo olandelayo lokho kuyinto kithi asihambe simbizele enkundleni wathembisa ukuba nathi akazange na bekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe ujesu kristu onguye izolo namuhla laphakade hamba uvuze ujesu ngokuba ukanye nathi njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi babelibonile izwi likankulunkulu langokombhalo likhonjwa ukuthi lowo kwakungumesiya babekwazi niyabo kunjalo nathi sibonile into efanayo efika ngosuku lwephentekoste yeza phezu kwethu ngo isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo okufanayo into efanayo eyenzekayo simbonile ujesu emi phakathi kwethu ngo esebenza ngabantu futhi ephulukisa abagulayo futhi avuza abafileyo futhi avula amehlo aphuphuthekile futhi yenze imisebenzi efanayo ayenza ngaleyo nkathi ngokufanayo nje njengoba ethembisile ngakho akufanele kube khona noma yikuphi ukukhathazeka ngakho niyabo manje akufanele sicabange ngakho owesifazane wake wathi kimi lapho ngishumayela kwenzeka cabanga ngalokhu kwakukhona inenekazi elasho kimi lathi mfoti Branham ngikushilo lokhu izikhathi eziningi kodwa kungahle kufanele kushiwo futhi wathi kunento eyodwa nje engiyithola ingalungile ngokushumayela kwakho ngathi hoye ngiyabonga uyabo into eyodwa nje ngathi ngiqinisekile ngiyabonga kuwe wayesonto esentweni elalingakholelwa ukuthi ujesu wayengunkulunkulu wayengakholwa ukuthi wayengaphezu kwemvelo akazange akakukholwanga ukuthi wayeyilokho wayeyikho uMesiya. Wathi wayengumprofethi, wayengumuntu olungileyo, kodwa wayengeke abe indodana kaNkulunkulu. Isizathu uNkulunkulu wayengeke abe nendodana. uNkulunkulu ungumoya, niyabo. Wehluleka kuqonda ukuthi uNkulunkulu wasibekela uMariya ukwaveza ukuzala kwentombi, niyabo. Futhi wathi kimi, umenza abe ngonobu uNkulunkulu, mnumzane Branham. Ngathi ungonobu uNkulunkulu. Wathi ngani? Wathi ngani? Wayengeke abe ngonobu uNkulunkulu. Wathi uthe uyalikhola iBhayibheli. Ngathi ngiyalikholwa. Wathi uma ngizofakazisa kuwe ngeBhayibheli lakho uqobo ukuthi angeke abe ngonobu uNkulunkulu, futhi wayengumuntu nje, umuntu olungileyo, futhi bona awu uma ekhona umunye wabo phakathi lapha angifuni ukulimaza imizwa yenu. Isizathu uKristu wafa kwakuyiChristian science, niyabo. Futhi wathi manje ukuphulukisa kwakho nezinto, wathi ngiyakholelwa kulokho konke nokuncuka, kodwa wathi wenza uJesu abe ngonobu uNkulunkulu. Ngani? Ngathi kuphakathi kokuthi ungonobu uNkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba naye, niyabo. Ngathi kuphakathi kokuthi wayenguNkulunkulu noma wayengelutho, niyabo. Futhi wathi hoye mnumzane Branham, wathi wayengeke abe ngonobu uNkulunkulu. Ngathi awu nginika umbhalo wakho. Wathi njengoba ehlele ethunini likaLazaro kuJohane ongcwele isahluko seshumi nanye, wathi iBhayibheli lathi wehlela lapho ethunini likaLazaro. Ngathi yebo ma'am, ngiyazi lapho ofunda khona. Wathi kodwa ke iBhayibheli lathi endleleni yakhe ehlela lapho ukuthi wakha lezi nyembezi. Ngathi kunjalo. Wathi awu wayengaba kanjani ngonobu uNkulunkulu bese ke ekhala lezi nyembezi na? Ngathi awu yehlileke kubona ukuthi wayeyene wayeyikho kokubili umuntu noNkulunkulu, niyabo. Ngathi wayengumuntu ngekathi ekhala lezi nyembezi, kunjalo. Kodwa lapho emi ngasethuneni lalowo muntu owayekade zefile ezinsuku ezine, futhi wathi Lazaro phuma. Futhi umuntu owayekade efile izinsuku ezine wavuselwa ekuphileni, futhi waphuma ethuneni, lowo wayengaphezu komuntu, kunjalo. Ngathi impela wayengumuntu ngekathi yehla ivela entabeni ngalobu busuku owelambile, futhi wabheka yonke indawo umkhiwane ukuze athole okudliwayo. Wayengumuntu ngekathi elambile, kodwa ngekathi ethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili, futhi wondla abantu abayizinkulungwane ezinhlanu, lokho kwakungaphezu komuntu, kunjalo, qiniso. Futhi ngathi wayengumuntu ngekathi elele ngemuva kwaleso sikebhe kathele lapho amagagasi engazange ngisho akhuphuke, awazange ngisho amvuse, sengathi ayamvusa. Wayengumuntu, akungabazeka ukuthi odevela abayizinkulungwane eziyishumi olwandle bafunga ukuthi babeyomminzisa ngalobo busuku, niyabo. Manje wayengumuntu elele lapho ekathele, kodwa ngekathi eke wabizelwa enkundleni yameno, wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yesikebhe, wabheka phezulu wayesethi thula, wabheka phansi emagagasini wabe esethi thula. Nemimoya namagagasi kwamlalela, amen. Lokho kwakungaphezu komuntu, yebo mnumzane. Wayengumuntu esipambanweni ngenkathi ekhalela ukubhuza amanzi. Wayengumuntu ekhala ngomile, kodwa ekuseni ngePasika ngenkathi evula izimpawu zokufa isihogo nethuna, futhi wenyukela phezulu, wayengaphezu komuntu. Lowo kwakunguNkulunkulu kumuntu, kunjalo. Futhi lowo ofanayo uhlala kithi kulobu busuku njengomoya kamoya ungcwele, yebo mnumzane. Abantu namuhla bathi bengingakholwa kanjani ukuthi unguye zona namuhla naphakade na? Khumbulani, wethembise encwadini yamaHebheru ukuthi wayenguye izolo namuhla naphakade. Wethembise futhi incwadi kaJohane ongcwele isahluko seshumi nane sikaJohane ongcwele nevesi leshumi nambili, wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza. Izinto engiziphilayo ukuthi ubaba uhlala kimi, njengoba mina ngiyindodana kaNkulunkulu, njengoba ngitshatsha njengomntwana, umoya wami uzakuba kini, futhi wenze izinto ezifanayo impela. Lokho kungokwemvelo kuphela. Futhi wathi bhekani, mina nginani njalo kuze kube sekupheleni komhlaba. Matewu amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili nambili, noma amashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amabili, kunjalo. Bhekani, mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe, nginani. Isikhashana washo futhi nezwe ngeke lisangibona, nokho niyongibona ngokuba ngi esinye isabizwano somuntu, niyabo. Ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe? Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza? Nakho lapho ukhona uyokwazi kanjalo, Ncamashi. Wo, futhi angisoze ngakushiya, angisoze ngakushiya. Wena uthi kungenzeka kanjani lokho na? Kungafakazela kanjani na? uJohane 14:12, bheka imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza? Manje uselinde ukubizelwa enkundleni, ulindile kuleli hora namanje ukufakazisa impela engikushilo ngayo ukuthi kunjalo khona manje. Uma kungenjalo phela-ke lokhu kuliphutha futhi ngingufakazi wamanga ulungele ukubizelwa enkundleni khona manje ukwenza izinto ezifanayo azenza. Ngakho-ke esikepeni esihamba ngaso masivuse uJesu ezimpilweni zethu. Lalela, bengihlale ngisho kaningi uma ngama lapha emsamo futhi nganitshela ukuthi umoya kaJohn Dillinger wawuphila kimi. Ngani bengiyoba nezibhamu futhi ngibe umkulukuti impela uma ngikutshele ukuthi Shakespeare ubephila kimi bengiyoba imbongi. Uma uShakespeare ehlala kuwe, ngani wena ubuyokwazi ukuthi kwenziwa kanjani? Ubungaba umqambi omkhulu wezimbongi, ngabe kunjalo na? Impela ubungaba njalo izinkondlo, ubungaqamba izinkondlo ngoba uShakespeare umbhali omkhulu beyoba kuwe futhi ubuyoba nguShakespeare. Ngabe kunjalo na? Uma uShakespeare bephila kuwe, ubungeke ube uShakespeare na? Impela ubuyoba nguye. Ukuba uBeethoven behlala kuwe, ubungeke yini ube umqambi wamaculo, umqambi omkhulu uBeethoven na? Asithi uBeethoven uphile kimi. Kona-ke uyokwenza imisebenzi kaBeethoven. Uzobhala umculo wakhe impela uma bekuhlala kuwe. Impela ubuyokwenza lokho ngenxa yokuthi umoya wakhe ubuphile kini. Kona-ke uma uKristu ephila kimi, uma uKristu ephila kimi, imisebenzi kaKristu iyokwenziwa ngami impela. Uma uBeethoven ephila kuwe, imisebenzi kaBeethoven izokwaziwa. Ukuba uKristu bephila kuwe, imisebenzi kaKristu izokwaziswa ngoba usenguye. Ngokufanayo, akakwazi kushintsha. Ngiyakukhumbula ngikushilo na, uyiphakade, akakwazi ukuguquka. Unguye izolo namuhla naphakade. Oh, manje-ke mbizelene enkundleni. Ngabe uyesaba ukukwenza na? Ngabe amadoda aleli hora, ngabe amadoda alolu suku ayesaba ukubizela uJesu enkundleni? Ukuba athi Nkosi wakwethembisa, manje kwenze. Wo hey. Amen. Ihubo.
Great is Jehovah. Oh, mighty.
Mkhulu Jehova. Oh, uJehova unamandla. Unguna phakade uJehova. Uvela kwinguna phakade, aye kwinguna phakade uNkulunkulu. Umusa wakhe umi ezinkulungwaneni zezinkulungwane uphezu kwabamesabayo. Uyesaba yini ukuvusa lowo Jesu empilweni yakho obeselele isikhashana na? Ingabe uyesaba ukuvusa leyo nto ukuthi eminyakeni embalwa edlule eyehlele phezu kwakho futhi yakugcwalisa ngezibusiso zakhe na? Uyesaba yini ukumvusa bese uthi Nkosi Jesu ngisenkingeni kulobu busuku ngiqhubekele enkundleni lapho ngihamba kumkhumbi olwandle ngishaywe yisifo ngihluphekile ngisize. Oh Nkosi Nkulunkulu ngisize. Ngabe uyesaba ukumbizela enkundleni na? Qhabo. Lapho umbizela enkundleni njengalabo bafundi konke kungabaza kuthatha isihlalo sakho kuhlale phansi. Ukukholwa kuyavuka kungabaza kusekho. Ukukholwa sokuthatha indawo. Kulotshiwe ebhayibhelini ukuthi amaHebheru 13:8 athi uJesu Kristu nguyezolo lamuhla naphakade. Kulotshiwe manje makwenziwe. Kulotshiwe kuJohane Ngcwele 14:12 njengoba ngisanda kucaphuna lapha okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye iyakuyenza. Ngabe kunjalo na? Kodwa kulotshiwe manje makwenziwe. Niyabo uNkulunkulu wakwethembisa. UNkulunkulu washo njalo. Kulotshiwe Matthew 28:29. Bhekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Niyabo. Sekuyisikhashana izwe lingabe lisangibona nokho. Niyongibona nina ngoba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwenyaka. Kulotshiwe lokho. Niyongibona nina. Kulotshiwe manje makwenziwe. Uyakukholwa lokho na? Nginigcine kwadlula isikhathi seligame engcele sishiyagalolunye futhi ngiyazi ukuthi cishe senihambile naya ekhaya futhi naya kulala ngalesi sikhathi. Ake nime umzuzu nje lezi zinto nginamanothi athi awabe ishumi nambili lapho kodwa angizukuya kuwo. Bheka ingabe lezi zinto ziqiniswe na? Uma kungelona iqiniso senzani-ke lapha na? Yini esiyishoyo okuthize ukuthi sibe ngabazenzisi na? Siyazisho emhlabeni izinto ukuthi akunjalo ngisho na? Ngani sifunyanwe singofakazi bamanga futhi besingefanele ngisho sivunyelwe kuphila? Kodwa-ke uma kungekho kuvuka kwabafileyo noKristu engavuswanga kwabafileyo, kodwa-ke yidlani nipuze nijabule nonke phumani futhi niphile njengawo wonke udodi nezingulube. Niyabo uma kungekho kuvuka, uma kungekho kufika kukaKristu, uma lapho uma engekho lapha namazwi akhe engesiliqiniso, uma into encane eyodwa iyiphutha, kodwa-ke ngeke ngibe nethemba kunoma ikuphi kwalo. Bonke kufanele kulotshwe, bonke kufanele kube ngokuyikho. Leli hora lapho uJesu athi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyokuba njalo kufikeni ngendodana yomuntu. Bukani, bukani iSodoma umzuzwane nje njengoba ngivala. ESodoma ngaphambi izwe lishiswe, izwe labezizwe lashiswa, manje kulesi sikhathi lizoshiswa futhi. Niyabo awasekho amanzi, umlilo kulesi sikhathi. Njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, manje bheka isimo sezwe namuhla. NjengeSodoma nje ligqoka ngendlela efanayo nje yonke into. Ngiyakutshela kuyahlazisa futhi buka umhlaba ucambuza nje esonweni. Bukani ngisho sekungena ebandleni futhi umKristu oyimfashini endala asisababoni neze nhlobo futhi abesifazane bethu bonke bagonde izinwele zabo begcoba opende begqoka izikhindi nakho konke ngokuziphatha okubi nje futhi ungazi ukuthi uzocelwa ngalolo suku ukuba uphendule ngokuphinga yilowo nalowo obuke wesifazane ukuba amkhanuke usephingile naye. Ungahle ube msulwa ngobuhle kanjalo kodwa indlela owenze ngayo ngezo zikubuka ngendlela engalungile uzivezile. Khona-ke unecala, unecala. UJesu washo njalo, buka ngisho nabesifazane bakithi bePentecostal futhi buka abefundisi bethu abaningi babo behlisiwe besaba ukusho noma yini emelene nakho, besaba ukuthi inhlangano yenhlelo izobakhipha. Ngingancamela kulala ngesisu sami futhi ngiphuza amanzi engatsha futhi ngidle amakhekhe omile kasoda futhi ngishumayelele lozwi futhi ngikhulume iqiniso. Yebo mnumzane, kunokuba ngibe ngowakho konke okukhona. Yebo mnumzane. Oh, sidinga ukujula kobuqotho, sidinga ukuthile muva, asidingi ukubukisa okuningi kangaka. Sidinga umoya ongcwele ukuphila phakathi kwethu lapho abantu bengathi ubani ongangimangalela ngesono na, isono ukungakholwa. Uma imibhalo yasho ukuthi uJesu wayeyokwenza ukuthi nokuthi wathi ubani kini ongangilahla ngecala noma ngimangalele ngesono na? Manje sinye kuphela isono, lokho ngokungakholwa, lokho ngokuthi ukukholwa noma ukungakholwa. Ongakholwayo uselahliwe vele. Ungabhema uphuze futhi wenze lezi zinto ngoba awukholwa, kodwa uma ukholwa uzokwenza ngenye indlela. Niyabo kungenxa yokuthi ukukholwa noma ukungakholwa kukuwe. Manje bhekani, hlalani nithule umzuzu nje. Manje nasi isitatimende esikhulu kakhulu. Ngibheka lezi zethameli kuqala, ngiyaqalaza futhi ngingazi umuntu oyedwa engikwazi ukumbona laphaya engingazi ukuthi ngiyamazi uyindoda engayimisa ngolunye usuku. Bengingazi ibhasi lalizama ukujikela kwesokunxele futhi abantu bejikela. Ngacabanga lowo mfo uzama ukuzungeza kwesokunxele, ngama ngamkweba ngalapha futhi kukhona umshayeli webhasi ohlezi lapha futhi lokho ngokuthi futhi lapha ngihlangane naye ngale endaweni yothenga udlele kuyo kwafere namuhla noma indawo yokudlela, futhi wangitshela ukuthi wayeyindoda. Wathi umkakhe wayephulukisiwe kumunye wemihlangano ndawo enenkathazo yezinso, izinso ezintantayo noma kuthize, futhi wamemeza emhlanganweni. Niyabo angikaze uNkulunkulu wasezulwini uyazi ukuthi angikaze ngimbone isifazane empilweni yami, angikaze ngimbone. Futhi nansi indoda ngiqekele umkayo ngikhole ukuthi ulapha ndawo kuzoba ubufakazi. Niyabo futhi izinto kumane kuqhubeke njalo njalo. Niyabo futhi angiboni umuntu engimaziyo ngokwempela.
God knows every one of you.
Kodwa kubulani uNkulunkulu nazi nonke uyakwazi ukusenhlizweni yakho futhi uma eyizwi uyakhole ukuthi uyizwi na.
The Bible said the word of God is powerful.
Iphepheli lathi izwi likaNkulunkulu linamandla libukhali kunenkembe esenhla kodzombili umahluleliwe imicabango yenhliziyo ngabe kunjalo na? Ngaleso sizathu uJesu wayekwazi ukuma futhi yabona imicabango yabo futhi yabatshela ababekwenzile nebo kunjalo. Owesifazane wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka wathi ubani ungithintile na wayengazi ngaleso sikhathi futhi wonke umuntu wakuphika. Kodwa waqalaza waze wajola lapho lawo mandla ayedlulele khona wakubona phezu kwesifazane omncane futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi ukuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ukukholwa kwakho wayedonse ngunkulunkulu. Ngule donswe kuNkulunkulu ngaye yingaleso sizathu amandla ayesihambile amandla okuqina ukukholwa kwakhe kwakuthinte uNkulunkulu ngaye niyabo manje imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina umunye wathi ho senze imisebenzi emikhulu ngokwedlulele awu yenzani imisebenzi nje kuqala niyabo futhi vele wenze imisebenzi niyabo wena uthi sishumayele evangeli emhlabeni ujikelele kuhle kakhulu lokho uzama ukucasha ngemva kokuthile mfo niyabo imisebenzi engiyenzayo mina futhi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza neminingi kunalengo kuba ngiya kubaba niyabo bukani wesifazane emthonjeni nokunye nokunye bamazi kanjalo-ke ukuthi wayengumesiya uma efike kulobu busuku edolobheni ubuyokwazi kanjani ukuthi bekunguye na niyabo izibazi zezipikile noma yibuphi umzenzisi angakwenza lokho obeke isibazi sezipikile esandleni sakhe niyabo noma yini qabo mnumzane indlela kuphela abake baze ngayo yinkomba kamoya niyabo uyakwenza imisebenzi athi uyoyenza manje ngiyakukhola lokho kungani nginalesi sigejane sabantu bepentekostali na angisiye wanoma iyiphi yezinhlangano zabo ngoba ngivele ngime esikaleni bese ngithi singabazalwane konke niyabo ngoba ngikholwa ukuthi banento esondele kunakho konke kulokho engicabanga ukuthi ibhayibheli liliyikho kunoma ubani engimaziyo niyabo yileso isizathu ngikwenza ngelokothi ngijoyine noma ngiyababona nhlangothi zobili abafowethu abanomoya ongcwele ngiyakukholwa lokho ngiyazi so niyabo futhi ngakho angithandi ukwakha phezu kwalena noma ukwakha phezu kwaleyo noma ngisuse kulokhu nalokho ngivele ngime bese ngithi singabazalwane khohlwa nje ngalokho asibe abazalwane niyabo asibe abazalwane nje futhi inqobo nje uma usathane senza ukuba sile sodwa ngani akadingi inhlobo okulwa kodwa inqobo nje uma sikhohlwa leyo mpi futhi sijoyine izingalo nezinhliziyo futhi sithi singabazalwane siyaphambili amasosha angamakristu manje-ke leyo mvuselelo enkulu awukho umkhandlu wamasonto obukristu yonke ukuthinte lokho qabo mnumzane lokho ngokukhetha kukankulunkulu abakhethiweyo ababiziweyo manje uma usuku kumbulani nje isibonakaliso sokugcina esenziwa ngaphambi kokuba isodomo lishiswe kwakunguNkulunkulu ebonakaliswe emzimbeni womuntu ngabe kunjalo na ngiyakubuza izingelosi ezintathu zenyukele ku-Abrahama futhi ezimbili zezingelosi zehlele esodoma ukunikeza isexwayiso lokho kwakukosivivi ibandla lehlelo uBilly Graham wesimanje kanjalo njalo kodwa u-Abrahama wamelela njengoba kwakunjalo ngalolo suku ibandla elikhethiwe elalingekho ezansi esodoma lingaphandle kwesodoma amapentekosta ngempela azelwe ngokusha nabo bonke abazelwe ngomoya manje bhekisisani lowo owasala ngemuva futhi wakhuluma no-Abrahama wathi manje khumbulani igama lakhe kwakungu-Abrahama ezinsukwini ezitha zibe zimbili ngaphambi kwalokho nosara wayengu-sara futhi wayeguqulelwe ku-Abrahama naku-s A-R-A Usara, niyabo, A-B-R-A-H-A-M, Abrahama, uyise wezizwe, niyabo. Futhi akushaqisi yini ukuthi wonke amadoda amakhulu ake aya ebandleni laseSodoma ngaphandle ezweni namuhla, wonke amadoda amakhulu ake aphumela lapho, kube noBilly Sunday, uSenki, uFini, uNox, uCalvin, uLuther, nomunye. Akekho nayedwa wabo owake waba negama eligcine ngo-H-A-M kuze kube namuhla. G-R-A-H-A-M, akekho omunye noma ngasiphi isikhathi lezo yizinhlamvu eziyisithupha lapho u-Abrahama u-A-B-R-A-H-A-M esikhombisa kuphelele niyabo. Kodwa qaphelani ingelosi yeza kuAbrahama yathi kuye, Abrahama, hayi Abrahama, Abrahama, uphi umkakho? Hayi uSara, kodwa Sara. Futhi iBhayibheli lathi usetendeni emva kwakho. Futhi wathi nge, nako lapho khona isaluzwana somuntu futhi, ngizokuvakashela Abrahama ngokwesithembiso asinikeza. Kwakungubani lowo na uthuli ezingutsheni zakhe, udla ithola apuze ubisi lwenkomo, adle ibhotela isinkwa ehlezi lapho, enza sengathi wayenothuli futhi ekhathele, vumela, wageza izinyawo zakhe, umuntu wayebukeka njengaye futhi wathi, uphi uSara na? Wathi usetendeni ngemuva, ngizokuvakashela ngokwe, futhi waye enekubiza ngakho elalele izindaba abandi neyazi elalela etendeni akazange egijime aphume njengabesifazane namuhla neyazi futhi kudingeke neyazi kodwa yena ulalele etendeni kulokho umyeni wakhe ayezokusho kulezi zinsuku yena wesifazane ushoyo yilokho yena wesilisa abengafanele kukusho ngakho-ke walalela kanjalo etendeni futhi kwathi esezwile hhayi nina bodade qabo qabo nazi kangcono kunalokho niyabo kodwa awu wayelalele futhi yena yena wahleka emkhonweni wakhe wathi mina iselukazi iminyaka eyikhulu budala kanye nenkosi yami nayo esindala futhi singaba nenjabulo futhi nani yabo njengendoda nenkosikazi base benqamukile iminyaka neminyaka ngaphambili ngiphinde ngibe nenjabulo nomyeni wami sibe nenjabulo ndawonye na futhi wahleka ingelosi nowayo indoda ifulathele itende yathi uhlekeleni uSara na futhi wathi waphuma wagijima wasevuma angishongo kodwa ukwenzile niyabo manje unkulunkulu beyoyithatha impilo yakhe khona lapho kodwa akakwazanga kumlimaza ngokuba uyingxenye kaabrahama wo ngabe sahamba kudala ukuba sasingeyona ingxenye kakristu zonke izinto ezenzile futhi siye sazungeza futhi sathi ukufunda ingqondo yilokhu lokho noma okunye kodwa ngeke akuthinde niyabo ulaka alukwazi ukukuthinda ngoba uyingxenye kakristu lapho uzalwa ngokusha niyabo niyabo wayengena kukwenza kungenxa yokuthi kwakuzomlimaza u-Abrahama izithembiso zakhe sasiku-Abrahama futhi uSara uyingxenye ka-Abrahama nebandla liyingxenge kaKristu mlobokazi niyabo kakwazanga kukwenza nakuba ukungakholwa kwakhe yathi kodwa kwenzile iBhayibheli lathi wayesaba mhlawumbe wayesaba ukuthi uzolahlekelwa ubulungu bakhe noma ukuthi ze kodwa niyabo niyabo njenganamuhla kodwa wayesaba futhi qaphelani leyo nto efanayo inika u-Abrahama izibusiso nesethembiso ukuthi uma engathola imiphefumulo eyishumi elungileyo wayengeke alibhubhise futhi yashabalala phambi kwakhe futhi u-Abrahama wambiza ngokuthi Elohim lowo owanele konke manje thatha iBhayibheli lakho futhi ubheke uma ekuqaleni uNkulunkulu bona ukuthi akuyena yini u-Elohim futhi lapha u-Abrahama owakhuluma naye wabiza lokhu kubonakaliswa indodana lapha ngaphambi nje kokushiswa kweSodoma yayikwazi ukwehlukanisa imicabango engqondweni wathi yayingu-Elohim futhi jesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yasesodoma kuyokuba njalo bheka manje ukuthi ubani oseye ebandleni ihlelo phethisani ukuthi unkulunkulu wenzani phakathi kwabakhethiweyo naso nje isibonakaliso sokugcina u-Abrahama ake wasemukela ebandla elibizelwe ngaphandle walemukela ngaphambi kokuba isodoma lishizwe sisezinsukwini zokugcina bangane vusani ujesu nkosi wenze isithembiso ungesabi ithi nkosi unkulunkulu ngesibindi ngiyaphuma ngiyazivusa phakathi lapha vuka nkosi ekukhaleni kwami ngiyadinga ngibe nomusa kimi angikholwanga futhi ngixolele ngakho makuthi mina kusukela manje ngifuna ukukubizela enkundleni ngodaba lwami iBhayibheli lathi ungumpristi omkhulu ongathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na iTestamente elisha amaHebheru okuqala amaHebheru esithathu umpristi omkhulu manje uhlezi ngakwesobunene sikankulunkulu umpristi omkhulu ongathintwa futhi uma inguye izolo lamuhla laphakade ubuyokwazi kanjani ukuthi umthintile na uzokwenza ngokufanayo njengoba enzile izolo lokho bekuyomenza namuhla ngabe kunjalo na emizimbeni egulayo lapho kulobu busuku inkosi wena ngunkulunkulu futhi akakho ofana nawe into kuphela kumele siyenze ukuvuka sizithindithe sibizele ujesu enkundleni futhi baba lapho ufika enkundleni khuluma ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade futhi sazise kulokho sokuthi sesesikepeni seselapha wena wathi angisoze ngakushiya angisoze ngakulahla makwenzeka kulokho busuku nkosi ukuthi ngikhulume iqiniso kungakhathaleki ukuthi mangaka amagama okufanele ngiwasho kusaye lokhu kungeke kube njengoba wena usho into eyodwa igama lilodwa nje elivela kuwe liyosho ngaphezu kwanoma yini noma imuphi umuntu angayisho sifuna wena baba woze kundleli ngokwanele ukuthi laba bantu lapha bakwazi ukubona ukuthi wena usesikepeni futhi ngikhole ukuthi zonke isoni sizophenduka ngikholwa ukuthi wonke umhlubo ubuphuthuma ngokusheshe altare ngikholwa ukuthi wonke umuntu ogulayo uzosinda ngeke usiphe khona nkosi na sibiza wena woza jesu abanye bazobhubha nkosi abanye bayokufa ukufa kwaphakade ukwehlukana nonkulunkulu noma ungezi enkundleni siyabhubha nkosi abanye babo bakhohlwe izimangaliso zakho ezinkulu zokuphulukisa wo nkulunkulu uqhubekela enkundleni sibiza wena woza futhi uvusa unembeza wethu nkosi nomoya kakristu phakathi kwethu siyakhuleka egameni likajesu kristu manje amakhanda ethu ekotheme uma umshayi wopiyano ezoza opiyanini kumbe noma ngabe kukuphi futhi sicela inhlonipho futhi manje ake sihloniphe njengoba sazi ukuthi sibe kanjani umzuzwana kholwa kuphela uma uthanda dade kancane
Now each one of you pray.
Manje ngamunye wenu ukhulekani manje zikhulekeleni nina ngifuna ukwazi ukuthi bangaki phakathi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko.
And you're sick.
Futhi uyagula futhi ufuna uNkulunkulu ukuthi inde ungaphakamisa izandla zakho kulungile kulungile manje bangaki abanamakhadi omkhuleko na phakamisa isandla sakho. Awucishe kukhona abaningi ngokuphindwe kabili ongenawo amakhadi omkhuleko njengoba ekhona unamakhadi omkhuleko kungakhathaleki ukuthi unalo noma unalo lokho akusho lutho lokho kusho ukuthi ubizela phezulu lapha bengizolanda belusi behle sizokubeka izandla futhi sikukhulekele manje lokho lokho kuhle niyabo lokho kuhle ngempela kodwa lalela niyazi ukubekwa izandla ngiyakukholwa lokho kunjalo impela yebo mnumzane zihlanganise nomhlatshelo ngiyakukholwa lokho kodwa buka umroma ngesinye isikhathi lokho yesiko lamajuda uJayiri wathi wazobeka izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila kodwa umroma wathi angifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami khuluma izwi nje inceku yami iyakuphila manje uma enguye izolo namuhla naphakade futhi angikwazi unkulunkulu wasezulwini uyazi ukuthi angiboni muntu ngaphandle kwalo mshayeli webhasi lapha hayi ngimaziyo ngalesi sikhathi ngiyazi ukuthi nginabanye abantu umfowethu usetmane nabanye baphakathi lapha umkami uphakathi lapha ndawo kodwa angimboni ngalesi sikhathi futhi angimboni umfowethu usetmane kodwa abekho lapha bakhona ngiqonde lokho kodwa angazi ukuthi kuphi
now I want you to pray just pray real sincerely say lord help me
manje ngifuna ukukhuleke khuleka nje ngobuqotho ngempela uthi inkosi ngisize
and as you pray pray the prayer of faith pray that god
futhi njengoba ukhuleka khuleka umkhuleko wokukholwa khuleka ukuthi uNkulunkulu uzokunika isicelo sakho futhi uthi inkosi ngiyazi ukuthi umuntu akangazi kodwa uma uzongifakazela nje ukuthi usesikebheni ukuthi ulapha kulesi sakhiwo kulobu busuku manje ke ngiyazi ukuthi umfuthi Branham akangazi akazi lutho ngami kodwa ongitshelile kulobu busuku nje ukuthi wena usenguye ungumesiya ofanayo futhi wethembisa ukuthi uma ezokukholwa ukuthi uzokwenza imisebenzi efanayo ngaye lowo owawenza ngumesiya ngoba umoya wakhe uzobe unathi manje ke uma ngazi kungafakazelwa ukuthi wena lapha khona ke yilokho kuphela engifanele ngikwazi ngizokukholwa ngayo yonke inhliziyo yami uzokwenza lokho na futhi uma ezoqhubekela inkundleni futhi yenze into etheze njengoba enza ngalo nkathi khona ke uyokwazi ukuthi imisebenzi ayenza bukani ukuthi wenzani ngenkathi ebona uPetro uNathaniyeli wesifazane emthonjini wathi mewe impumputhe labo abamthinta owesifazane onomopho niyabo Nazi kanjalo-ke ukuthi wayeyizwe ngoba wayekwazi ukwehlukanisa imicabango yabo wethembisa ngesibonakaliso sokugcina ngaphambi kokushiswa komhlaba. Lokho kuyobuya futhi isibonakaliso sokugcina ebandleni. Nakho lasikhona, nanko umlayezo oya ehlelweni lebandla phandle lapho. Nanko umlayezo oya ebandleni iPentecoste abakhethiweyo abakhishele ngaphandle. Manje kholwane, manje babo sezulwini basezandleni zakho, ngisezandleni zakho, ngiyazinikela kuwe, ngibanikela kuwe ukuze imisebenzi kaNkulunkulu yaziwe, ukuze lo mlayezo omncane osikiwe kulobo busuku ungabonakaliswa kulaba bantu lapha eTucson ezansi lapha phakathi nalolu kwatule babaNkulunkulu kuleli bandla elincane elithandekayo, nomelusi wakho omncane othandekayo lapha Nkosi, ukuthi leli bandla liyohlala liphila ngemiphumela yezwi likaNkulunkulu, ukuze bazi ukuthi uJesu usesesikepeni, ukuthi ngoba imvuselelo ayiqhubeki, lokho akusho ukuthi usehambile. Ukanye nathi ngqo ulungele ukubizwa nganoma yisiphi isikhathi. Akunzima ukumvusa, kodwa uzoza azosihlenga. Ngiyakucela Nkosi ukuze abantu bazi ukuthi wena unguNkulunkulu futhi wena unguye izolo namuhla naphakade. Ngiyazinikela kuwe nebandla ukuthi phakathi kwethu, phakathi kokukholwa kwabo nesiphiwo ngipha sona, ukuze ukukholwa kwabo kusebenze lesi siphiwo sikaNkulunkulu obengabiza ngalezethameli, ukuthi laba bantu abangaziwa futhi wenze njengoba wenza ngenkathi wesifazane ethinta ingubo yakho. Wena ngumpristi wethu omkhulu Nkosi, kwangathi laba bantu bangathinta ingubo yakho futhi uthumele umlayezo wakho emuva kubo njengoba wenza ngoJesu Kristu ndodana yakho, njengoba thina izinceku zakhe ezingenanzuzo singcwelisiwe ngegazi lakhe eliyigugu. Kungenza ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu yaziwe ezweni elifayo ezinsukwini zokugcina, futhi sizokudumisa ngakho Baba. Kodwa-ke lapho sisiya ekhaya kulokubusuku endleleni, sizotsho njengalabo ababevele emawuse emva kokuba esefile wavuzwa, futhi wenza izinto ethize ayenza ngaphambi kokuba abethelwe. Babazi ukuthi kwakunguye, angekho omunye umuntu owayengakwenza, futhi kwenze lokho futhi kulobo busuku Nkosi. Yenza njengoba wethembisa, yisithembiso sakho, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, ngiyoba naye ngibe kuye kuze kube sekupheleni kwezwe. Kuzokuqinisekisa Nkosi, futhi sizothi izinhliziyo zethu ziyavutha ngaphakathi kwethu. Sicela egameni likaJesu, amen. Manje egameni lenkosi uJesu ngiyanicela ukuba nihlale nithule, nihloniphe, nikholwe. Manje ngibuka phezu kwezethameli nalelizwi likaNkulunkulu phambi kwami ngithi umuntu kuphela ngimbona ngempela yilo umfowethu ngalapha. Futhi manje ngiyambona umngani ngemuva, futhi emuva lapho, kodwa ake siqale lapha phambili. Manje kuleka futhi wethi Nkosi Jesu, ngizwe izintshumayelo eziningi, ngizwe izintshumayelo ezinguphisi wobuciko, kodwa ngifuna ukukubona njengoba amaGreki asho. Mnumzane esithanda ukubona uJesu ayengafuni ukwazi ifilosofi, ayefuna ukubona yena, ukwazi yena, hayi enye into ngaphandle kwakhe. Futhi uyizwe niyabo, ukwazi yena mathupha. Kodwa ngifana nowesifazane owayenomopho nginesidingo, uzozibonakalisa nje wena uqobo kulobo busuku, futhi ukhulume nami na. Wena ngumpristi omkhulu, bengingeke ngilazi iphimbo lakho mhlawumbe uma ukhulumile, kodwa uma ukhuluma ngezindebe zomuntu njengoba washo uNkulunkulu akenzile utho ngaphandle kokusebenzisa umuntu. Bangake niyakwazi lokho, niyabo umele asebenzise omunye umuntu. Manje wena uma ezokwenza lokho futhi afakazise ukuthi ukhona lapha kanye nathi, uzokwemukela ukuphulukiswa kwakho na? Phakamisa isandla sakho uthi ngizokwenza, uma ngingambona enza lokho ngizokwemukela. uNkulunkulu akubusise manje, khuleka. Futhi manje uma enza noma yini ngokuyisimangaliso, ningangabazi kholwani nje, ungangibuka wenze noma yini ofuna ukuyenza, kodwa inqobo nje uma ukholo ukuthi nguye. Uyakukholwa lokho ngesiphiwo sobuNkulunkulu esithunyelwe sivela kuNkulunkulu, sabonakaliswa ingelosi na? Futhi nakho ngimi laba befundisi bengizungezile khona phandle lapha, akukho lutho. Kunjalo mfowethu, sonke sihlezi lapha, nakho la ukhona lapho.
I do not know you. God knows that. I don't know one thing about you.
angikwazi uNkulunkulu yakwazi lokho angazi nento eyodwa ngawe kodwa yena uyazi manje ngomuntu ongabonwayo umoya ongcwele ongazi sakuphela ngokubonakaliswa kwakhe angakwembulela khona impela athi izwi liyokwenza lapho izwi selifakwa enyameni linguma silelwe emicabango yenhliziyo ngabe kunjalo na
You believe now. Have faith, don't doubt.
Ingaleso sizathu wayengakwenza uyakholwa manje yiba nokukholwa ungangabazi yiba nokukholwa nje isikhathi simnandi kangaka pho ngicabanga ukuthi lezi yizikhathi ezimnandi kakhulu empilweni yami lapho ngikwazi ukuma phambi kwesikhejali sabantu futhi ngibazise ukuthi ukukhonza kwabo akulona ize zonke ezinye izinkolo emhlabeni zingamanga ngaphandle kobuKristu zonke ezinye izinkolo emhlabeni azilungile ngaphandle kobuKristu ubuKristu yibo kuphela obungakukhomba ethuneni elingena lutho futhi uvule inhliziyo bese uthi uhlala lapha futhi ufakazise manje nakho akwethembisa Ngabe uzosigcina isithembiso sakhe na yilokho ke ingabe uyasigcina isithembiso sakhe na yebo mnumzane kuthi awuphuthi Branham yehla futhi ungiphulukise ngifisa sengathi bengingakwazi usevele ukwenzile into kuphela afunda uyenze ngokukholwa yabo ungangisindisa futhi Branham na ngifisa sengathi bengingakwazi kodwa usevele ukwenzile unakho into kuphela ayengayenza ukuba wayemi lapha egqokele suthi anginika yona into kuphela ayengayenza yilokho impela nje esimcela ukuba kwenze manje niyabo asazise nje ukuthi nguye ukesabi mina yiba lesibindi niyabo abafundi ngenkathi ehamba phezu kwamanzi bacabanga ukuthi kwakungumoya isipoki noma ukuthize babethukile wathi ungesabi yimi niyabo futhi lokho azokusho kulobu busuku ungesabi yimi ngibuka owesifazane ohlezi lapha nje engiyibhekile ngo futhi uma ungakubona manje kukhona lokho kukhanya khona phezu kwesifazane ohlezi khona lapha angikwazi kodwa nansi into eyodwa usho inkathazo emhlane wakho ngabe kunjalo na uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho kulungile ukukholwa kwakho kuyakuphilisa ngitshela ukuthi thinteni angikaze ngimbone empilweni yami sizihambi komunye nomunye na uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho ngakho niyabo angikaze ngimbone usifazane empilweni yami kodwa ngimbonile kanje futhi ngangaze lapha yilapho kwakukhona kulungile ya Lapha nanzi into ethize nanzi into bazinyana ihlezi lapha esihlalweni esingaphambili umntwana nje ngokusheshe nje lapho ngikhuluma igama layo yona yaqala yakala Intombazanyana ifuna ukuthile okwangempela udadewabo ukhala izingimbezi emva kwayo angimazi umntwana angikaze ngimbone empilweni yami njengoba angazi ngakho kodwa ufune umbhaphathizo kamoya ongcwele Lokho kuyiqiniso ingabe kunjalo intombazanyana na kunjalo phakamisa isandla sakhe sincane niyabona kho ke ayiveli lapha ivela impumalanga lapha ya indodakazi yesithunywa senkolo Impeleni ubaba wayo ufisa ukungibona ngombuzo ngikaze ngiyibone empilweni yami kodwa lelo yiqiniso ngoba ungesabi sithandwa uzowakamukela umoya ongcwele ukukholwa kwakho kuyakwenza kholwa nje Uma lo umntwana omncane engakwenza lokho buzani umntwana bekani ukuthi kunjalo noma kunjalo uma lo umntwana omncane bathinteni na intombazanyana unalo ikhadi lomkhuleko sithandwa na Awunalo awulidingi uyabo nokungaphezulu kwalokho ikhadi lomkhuleko liyikho sithandwa unokukholwa
Remember she will receive the Holy Ghost
Kumbulani uzokwamukela umoya ongcwele yena uzowemukela ngokusubala useduze kwakhe manje Uthi wazi kanjani na ngazi kanjani ukuthi yini ebingalungile lokho akade ekufuna na niyabo manje uma lowo umntwana uya kubahola kungani kungabi nguwe manje na Kunenenekazi lihlezi khona lapha elingibhekile lihlushwa isimo sokwethuka likhulekela umyeni walo futhi ongasindiswanga uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho ungakwemukela lokho kucelile amen lapha owesifazane osemusha ohlezi khona ngqo emuva lapha uhlwini olungaphandle unenkathazo yabesifazane Ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzophulukiswa uyakukholwa lokho na kukhona inenekazi eligalade elihlezi emuva ngqo emva kwakhe lapho lisemkhulekweni kodwa likhulekela othandekayo yikhehla ubabezala nalowo babezala useneminyaka egula kunjalo ngiyesihambi kuwe ngabe kunjalo na kulokho kwabangelwa uhlobo oluthile lwengozi eyaqala inkathazo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile uyakholwa na ungakwemukela lokho kucelile kupheleni lokho kuqale ukugingqika elinye inenekazi eliyikhaladi lihlezi emuva ngo lapho lihlushwa yisifuba somoya inenekazi lizokugeja unkulunkulu ngisize nkosikazi Jameson ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho sukuma ume ngezinyawo zakho angikwazi kodwa uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke wena uthi uyalazi igama lakhe na ngani impela ngamtshelanga yini upetro ukuthi lalingubani igama lakhe na ya impela wazi zonke izinto nansi indoda ehlezi lapha izobulawa umdlavuza uma kukhona into ethile engayithindi masinye impela inomdlavuza kunjalo uyakholwa na uyakholwa na uyakholwa ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani mnumzane led manje-ke uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaphulukiswa ngikaze ngiyibone indoda empilweni yami bizani ujesu phakathi kwenu manje nibone na niyakholwa na yibani nokukholwa kunkulunkulu uyakholwa ukuthi ungamvusa kunembeza wakho manje na niyabo niyakholwa na uma nikholwa bekani izandla zenu phezu komunye nomunye kanje velani nibeke izandla phezu komunye nomunye bizelani enkundleni lowo nguye niyakukholwa na lowo nguye buzani laba bantu angikaze ngibabona empilweni yami manje kukuya yonke indawo kuze zonke ezakhiwo manje njengoba nibeke izandla zenu komunye nomunye ngingeke nathathe izwi lami na uma unkulunkulu ekuqinisekisile ukuthi nginitshele iqiniso niyabo kodwa-ke thathani izwi lami ngakho nginitshela ukuthi liyini iqiniso liyini iqiniso na bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ningangabazi ibhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda nangujesu phakathi kwethu khona manje umoya kakristu manje njengoba ubeke izandla zakho phezu komuntu onawe manje bakhulekele ubeka nje ubeke izandla zakho phezu kwabo futhi ukhuleke ngizokhuleka ngilapha futhi ngikholwa ukuthi unkulunkulu uzonikhulukisa nonke beka izandla zakho phezu kwabo futhi ukholwe sisakhuleka Nkosi Jesu sibonga wena inhliziyo yami yegijima ngokuba nangu wena khona lapha eTucson nangu wena khona lapha kunombuthano webandla ulapha phakathi kwabantu ukufakazisile nkosi lezi zinto bezingenziwa kanjani ngaphandle kokuthi kube ngezikankulunkulu na akumangaliso ukuthi umpostoli wathi umuntu ofakazelwa ngunkulunkulu phakathi kwethu ngezibonakaliso nezimangaliso kungukuthi yena unkulunkulu akwenza ngaye phakathi kwethu sonke singofakazi futhi nansi leyo ndoda efanayo ujesu kristu nendana kankulunkulu ngesimo sikamoya ongcwele kulobo busuku ehamba phakathi kwethu eqinisekisa amazwi akhe imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza siyazi ukuthi wena ulapha nkosi owusishiyanga manje laba bantu banezandla zabo komunye nomunye bangamakholwa bayakhulekelana omunye nomunye futhi bayakholwa ukuthi uzobasindisa ngezwi likankulunkulu ophilayo ngenselele izwi elinikezayo ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ebukhoneni bukajesu kristu avukile indodana kankulunkulu ebukhoneni bakhe ukukhona umoya ongcwele lapha ngqo manje futhi ufakazisile ukuthi ngujesu phakathi kwethu uzivusile nkosi ebuthongweni bethu ukuze kube izinhliziyo zethu zishaya ngamandla ngokukholwa nokudumisa egameni likajesu kristu sengathi konke ukubhula kungakhululeka kubantu ngalo mzuzu kwangathi bangakhululwa kukho konke ukubhula kwabo nokuhlutshwa kwabanakho ngimangalela usathane ngobukhona bukajesu kristu esikhumbuzweni sezwi lakhe lokho kwathi ngegama lami bayokhipha amadimoni thina njengabadoda nabesifazane abakholwayo siphonsela udevil inselelo egameni likajesu kristu shiyeleli bandla phuma kubo bonke futhi bangathi bangahamba bekhululekile kulobu busuku kuya ekhaya ukuze bazithole bekhululekile ekuguleni, bekhululekile ebuhlungwini, bekhululekile ekuntshitshweni bonke. Nkosi, egameni likaJesu Kristu makube njalo. Makhanda enu ekhotheme manje eqhubekani likhulekelana manje. Uma kukhona wesilisa noma wesifazane obenokungabaza enhliziyweni yabo, umfana noma intombazane, futhi ukholwa ukuthi manje uze kukho neliba lowo engikhulume ngayo kulobu busuku, wenze ngokuphelele futhi wanitshela futhi wakufakazisa kini ngezwi lakhe ukuthi uyokwenza, futhi ufikile futhi wenza phela impela athi uyokwenza. Niyabo phakathi kwethu kulobu busuku. Futhi uma ungeyena umntwana kaNkulunkulu ungakhuphukela lapha e-altare ngenkathi umoya ongcwele ungigcoba, futhi ugcoba laba abanye, futhi ake sikukhulekele na. Uzozasisa khothemisa amakhanda ethu, amakhanda ethu ekhotheme nje umzuzu njengoba sihamishela ngaphakathi kwethu khona kuphela zonke izinto. Wena uthi futhi Branham ngiye ngamfunisisa uNkulunkulu iminyaka, futhi angikaze ngikwazi ukugcwaliswa ngomoya. Ngiyena umKristu ozelwe ngokusha, ngifuna ukuzalwa ngokusha, ngiyakufuna ngempela. Hala futhi mina futhi Branham ngifuna ungikhulekele. Uzokhuphukela lapha futhi ume lapha ngenkathi sisahamishaleli noma silicule kanye namakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo zethu zikhotheme na. Kholo kuphela ngizizwa ngiholeleka ukwenza lokhu ngandlela thize, angaze ngilokothi ngikwenze lokhu, kodwa ngizizwa ngiholeleka ukuthi ngikwenze phela manje ukuthi lolu bizo kufanele lenziwe. Ngakho ukuthi ekupheleni konyaka lapho ngima phambi kwenu futhi mhlawumbe ngeke ngiphinde uma ngibuya lapha ngemva konyaka kusukela namuhla kuyoba khona. Uma ngiphile unyaka abaningi lapha ngeke, niyabo, ngeke babe khona ngoba kunabantu asebekhulile lapha, futhi abaningi benu ngeke babe lapha unyaka kusukela kulobu busuku, kodwa ngizodingeka ngihlangane nani ngesikhathi esithile. Ngakho ebukhweneni bukaKristu ngiyakucela ukuba uze ngaphambili manje egameni likaJesu, futhi memukele njengomsindisi wakho. Sisacila manje namakhanda ethu ekhotheme.
Just only you want me.
Ufuna ngikuleke nawe uzoza na.
Want you all.
Kodwani nje ukuthi lapha cabangane nje lowo othandekayo ukuthi uzodingeka ume kwahluleleni kwakhe ngesikhathi sikhathi. Uma isono sikukhathaza ngeke uze ngaphambili na. Kulungile lokho, woza ngophezulu nina nonke, woza khona lapha dade, ukhona omunye ofika khona manje na, woza phambili ngo.
Oh Lord, I'm that's it.
Yilokho kuphela, yilokho kuphela, woza. Ngizokholwa khona manje Nkosi, wena ulapha. Ngizamile Nkosi kodwa ngazi zonke izinto ziyenzeka Nkosi, ngiyakholwa, ngifuna kulungana uNkulunkulu. Nginga uNkulunkulu nibusise bafane nivela ngaphandle. Manje lokho kulungile mfowethu, kulungile nje, ngizokwehla ngiye kubo ngqo, ngizonehlisa nonke. Nkosi, emva kokuthi uvukile kwabafileyo eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule, futhi lapha wenza isithembiso sokuthi siyokubona ngezinsuku zokugcina ukuthi uyokwenza yona kanye le nto, futhi nakho uzanga lapha kulobu busuku phambi kwamehlo ami ngo kulo nyaka wobuhlakani, unyaka wesayense, futhi wephule yonke imithetho yesayense, wephule yonke into eshiywa abagxeki, futhi wehlele phakathi kwethu ngqo, futhi ufakazele ukuthi uvusiwe kwabafileyo. Ngizokholwa Nkosi, ngiyakholwa ngenkathi sisalicula kanye futhi. Ngizoza manje nina nonke na, wozani niqhubeke ngo, hambani nikhuphuke nonke, bonke abafuna ukwemukela uKristu kulobu busuku, ngeze na. Akukho okunye kumele kwenziwe Nkosi, lezo yisibonakaliso sokugcina owasethembisa ukushumayela izwi ukuphulukisa abagulayo. Khumbula izwi selishunyayelwe, abagulayo baphilisiwe. Kodwa nazi isibonakaliso sokugcina ebandleni libizelwe ngaphandle, ibandla lePentecoste libizelwe ngaphandle, isibonakaliso salo sokugcina, ngizokholwa. Manje njengoba sinalezi inombolo ephelele lapha kulobu busuku yesikhombisa isho kuphelelizwa bengifuna nje ukuba nesiqiniseko umoya ongcwele awukaze ungibone nginenkonzo yokuphulukisa bese ke ngiphenduka ngizongeza futhi ngenze kubizele altar uyabo kodwa umoya ongcwele wathi kwenze uyabo kwenze khona manje lesi isikhathi kwenze ngicabanga ngaphendukela kumfowethu Mark wathi uyakwenza nampa yesikhombisa inombolo ephelele kungaze kube ukubizwa kwabo kokugcina kodwa baye balalela benze khona impela lokho uNkulunkulu abatshela ukuba bakwenze ozwa amazwi amakholo ngokujumileyo nokufile kuphakade ngayi kungene kwakhilelweni kodwa wedlulile kufeni wangene kuphileni badlulile kufeni bangene kuphileni lewo namahloni ngami phambi kwabantu naye ngiyoba namahloni phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele kodwa lowo ozongivuma phambi kwabantu yena ngizomvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele naku bemile amadoda amathathu nabesifazane abane futhi benazi yini ukuthi yileyo ndlela amazinga okuzala ayikho ezweni namuhla e-United States na besifazane abane kuwo wonke amadoda amathathu yileyo ndlela amazinga okuzala ayiyo nanka amazinga okuzala futhi kulobu busuku ngibuyele ebandleni imelika ithola ukwayo kokugcina isiphelile yilokho kuphela sisesikhathini sokuphela manje angazi noma abanye besifazane omunye umama olungile noma isifazane lapha ogcwaliswe ngomoya ongcwele abathathu noma abane benu beninge zalapha lime nalabo dadwe ngithathi ngisahamba ngiyoba khulekela futhi abafowethu abathathu noma abane mhlawumbe abafowethu abanga befundisi lapha behle bameduze kwalezi insizwa ezinhle ezimi lapha lime lapha sisafakaza ndawonye ngizokwedla ngikhuleke futhi ngibeke izandla phezu kwalabo abantu futhi ngifuna wonke umuntu kuleli bandla akholwe kanye nami sisakhuleka kunjalo uNkulunkulu libusise bazalwane ngehla kanye nani ukubeka izandla phezu kwabo manje ngifuna wonke umuntu ehloniphe ngempela la uma ni chanda okumzuzwana nje ingxenye engcwele kakhulu manje bugani lokhu kuphela abangakwenza ngubuka niyazi balizile iphimbo likaNkulunkulu futhi benyukele lapha lezi zinsizwa kulonyaka laba besifazane kulonyaka bahambe benyukela lapha ukuze benze ukuvuma esidlangalaleni sebeqedile ngesono ngithe noma ubani ufuna ukwamukela uJesu Kristu njengomsindisi wabo woza ngaphambili nobukhona bukaNkulunkulu bazisa imicabango butshela abantu ukuthi yini engalungile ngabo ukuthi bangobani kuthiwani ngabo ukukuphi lapho abavela khona niyabo uma lowo kungeyena uKristu khona ke kuyini na isethembiso uNkulunkulu wathi uyokwenza futhi labo bantu mhlawumbe ukuqala nga ukuba bake futhi bona izoni bathi yebo ngiyakukholwa lokho yilokho kuphela nanto izwi elenziwe lenziwe labonakaliswa lenziwe inyama izwi linyama futhi uNkulunkulu osebenza ngenyama yomuntu siyazi ukuthi kuyiqiniso futhi wakhuphukile futhi bathi ngiqedile ngesono lokho kuwukuvuma esidlangaleleni lokho kuyakwenza manje ninabantu abathandekayo enikhuphukele lapha ngolunye usuku ngifanele ngihlangane nawe dadwe ngaphesheya kwamngcele ngaliya ngamunye wenu ngifanele ngihlangane nani ngaleya ngifanele ngiziphendulele ngalokho engikushilo bazalwane ngifanele ngiziphendulele wena ungahle ukuba wenze izinto ezinkulu ezinhle kungenzeka uye walalela abazali bakho kungenzeka ukuthi wenze izinto ezimangalisayo kodwa into enkulu kunazo zonke oke wayenze empilweni yakho yilokho okwenzayo njengamanje niyabo lokho kuyinto enkulu kunazo zonke wake wayenza manje uma uNkulunkulu uma uNkulunkulu ethumele phansi umoya wakhe futhi wafakaza kwasekuthi ke yona kanye into yakhuluma ngami yathi biza manje uma uke wabase mihlanganweni ngaphambilini uyaza ngikwenzi lokho ngiyokudlulisela kumelosi kodwa wathi wena yenza lokho niyabo ngabe sengikwenza ke ngokusheshsha impela bengizokwenza bekukhona umuntu umbumbe ngapha futhi bekundawo ndawo lapho engibone khona lokho kukhanya kuhamba phezu kwabo ngiqalile futhi kana manjalo kwanqamuka ngicophelile ukuthi kushintshe kanjani na kwathi wena yenza lokho kwathi biza khona manje yilokho kuphela ebengingakwenza kulungile yikho kuphela ebengingakwenza nakho la ukhona manje Jesu wathi kuJohane ngcwele sihlanu mashumi amabili nane niyabo yilokho ukuthi ozwa amazwi amakholo ngokujumileyo nokuphila kuphakade uyakukholwa lokho ndodana na niyakukholwa lokho ngamunye wenu madoda na nina besifazane niyakukholwa lokho na yilokho kuphela ubungakwenza khona ke wenzani na yamukela akukho ngakwenza yithi inkosi enhlizweni yakho ngiyaxolisa ngengikwenzile ngiyakwamukela ngentokozo lokho uJesu angenzele khona kulobu busuku kusukela kuleli hora kuqhubeke ngizomphilela ngizokwemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami ngizokwamukela umpapathizo wamaKristu ngikholwa ukuthi uzongigcwalisa ngomoya ongcwele ngifuna ukuphilela wena Isikhashana nje futhi uzothola ukuthi konke sekushintshile futhi uyisidalwa esisha, impilo entsha iyangena futhi uphila kusukela lapho kuqhubeke futhi ngizophinde ngihlangane nani esihlalweni sokwahlulela sikaKristu ngamunye wenu. Ngiyohlangana nani lapho futhi kuzodingeka ngibe nesibopho ngalokho uNkulunkulu uzongenza ngizibophezele. Kodwa uma uzokwamukela phezu sithi konke ngikwenzile, wena uyazi ngenyukela lapha phambi kwalaba bantu ukukhombisa ukuthi ngiyaxolisa. Angikwenzi, bengingaqondile kwenza lokho, angisafuni ukukwenza, sengiqedile yilokho oku. Manje ngifuna nikhothamise amakhanda enu, ngifuna ngamunye wenu bafowethu nodadewethu nibeke izandla zenu phezu kwami. Ngifuna umuntu ngamunye webandla phakathi lapha, umKristu ngamunye, nikhothamise amakhanda enu ngomkhuleko othobekile ngenkathi ngisakhuleka. Futhi ningakhuleka kanye nami ukuthi uNkulunkulu uzosipha lesi sicelo na. Manje baba osezulwini nakho kumo osifazane ekhala, osifazane osemusha, osifazane osemusha omuhle emi lapha ekhala yena. Phezu kwakho uqinisekisa lokho wathi uyokwenza, wethembisa ukuthi uyokwenza. Wehla futhi waphulukisa abagulayo nabafayo futhi baguquliwe besuke kufeni bangene kuphileni. Kwase kuthi ke abanye befa ngokomoya baphuthume e-altare, izingelosi zasezulwini ziyajabula ngokwezwi likaNkulunkulu, abalahlekile sebebuyile. UJesu wakhipha amademoni ngomunwe kaNkulunkulu, kodwa lapho izindisa ivu wambeka phezu kwehlombe lakhe obunamandla kunakho konke komzimba wakhe, wayesemngenisa. Manje napha Nkosi, bangabakho ngibanikela kuwe njengezimpawu zothando zobukhona bakho kulobusuku. Bagcine Nkosi ngokuthula okupheleleyo futhi ubanike ukuphila kuphakade, ukuze bangabhubhi neze kodwa baphile inguna phakade. Nkulunkulu wethembisa ukuthi uyomvusa ngosuku lokugcina. Ngiyakukholwa lokho futhi bangabakho. Manje amakhanda yethu ekhotheme wonke umuntu, ngifuna ukunibuza nina eniza e-altare manje nje ukuthi kusuke kujuleni kwenhliziyo yenu niza ngobuqotho, futhi ngokusuke kujuleni kwenhliziyo yakho uyakholwa ukuthi ibhayibheli liqinisile ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wafa esikhundleni sakho. Awukufanele, awufanelekile, uyakwazi. Kodwa ngenxa yokuthi wawungafanelekile, uNkulunkulu wamthumba lowo ufanelekile ukuze nina ekungafanelekeni kwakho ningenziwa madodana namadodakazi kaNkulunkulu. Lutho kodwa into ethize nje enhlizweni yakho ikutshela ukuthi lokho kulungile futhi uyakwamukela, uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi umemukele njengomsindisi wakho. Akukho okwenzile kodwa lokho okholwa ukuthi yena ukwenzile, uyakukholwa. Ngifuna wena uphakamise isandla sakho uthi, mina manje egameni likaKristu ngizokwamukela uJesu Kristu ukuba athathe indawo yami lapho. Yilokho kuphela afuna ukukwenza, ukuthatha indawo yakho. UNkulunkulu akubusise futhi akubusise, uzothatha indawo yami. Manje ngifuna nijikele ngo ezethameleni, nibheke ngo ngasezethameleni, phendukele emuva ngo ngale ndlela ubheke ngasezethameleni. Ngifuna nina abantu enimile nikhuleka, ngifuna nonke nibuke phezu kwalaba bantu. Manje babhekisiseni njengoba bephakamisa izandla zabo. Nina enaziyo ukuthi naniyizoni futhi manje senidlulile kufeni nangene kuphileni, phakamisa izandla zakho phezulu emoyeni futhi kanjalo phakamisa izandla zakho. Ngifuna nina ezethameleni enibemukela njengabafoweni nodadewenu, niphakamise izandla zenu kanjalo manje nakho lapho okhona. Idumo kuNkulunkulu, makabongwe uNkulunkulu. Bangabakho, bangamadodana namadodakazi kaNkulunkulu abahlengiwe. Manje ake sonke sikhothamise amakhanda ethu futhi sinikeze ukubonga kuNkulunkulu ngalokho abenzele khona. Bangaki phakathi lapha obegula, abazizwe begula futhi manje phakamisa isandla sakho uthi, ngikholwa ukuthi ngiyazi ukuthi ubufana bukaJesu Kristu kulobo busuku bungenze ngasinda, angisaguli. Phakamisani izandla zenu nonke, bukani lapha zonke izijabule kuhle. Manje sengiphilile ngegazi likaJesu Kristu. Manje ake sikhothamise amakhanda ethu futhi ngamunye, nina bantu hambani nikhuphuke, bekani izandla zenu phezu kwalaba bantu. Nina maKristu, wena ufuna ukubanika isandla sokunene senhlanganyelo futhi ubabusise futhi ubamemele ebandleni lakho kumbe noma yini oyenzayo, uNkulunkulu abe nani. Futhi ake sikhothamise amakhanda ethu manje futhi ngamunye wethu ngendlela engeyethu qobo. Sibonge uNkulunkulu ngalokho akwenzile. Kulungile, sikhothamise amakhanda ethu. Thank you, Jesus. Futhi meke kungani ungezi lapha futhi usihole ngalo mkhuleko? Yebo Nkosi, yebo.